Brother Branham to minister your needs by the word, by the ministry spirit which God has given him. Brother Branham.
Sibe silokhu simile umzuzwana nje sisakhothamisa abakhanda ethu futhi sikhulume enkosini umzuzu nje. Nkosi Nkulunkulu, siyajabula kulobu busuku ngenxa yokuthi wena ube muhle kakhulu kithi ebusukwini bangaphambili balivuselelo nalombuthano. Nokuthi isazi sezulu sibekezele kanjani cishe usuku ngalunye bekuyoba khona iziphepho nemvula kodwa awukaze ulivumelelini nakanye. Futhi siyabonga kuwe ngalezi zinto ngoba siyakholwa Nkosi ukuthi uhlangane nathi futhi wasibusisa. Futhi nje sithulula khona impela kudumisa kwezinhliziyo zethu kuwe. Futhi sizokucela kulobu busuku Nkosi futhi ukuba usinike obunye ubusuku obukhulu kulobu busuku ongathi umoya ongcwele ungahamba nje phakathi kwabantu futhi usinike okwedlulele nokuchichimayo ngaphezu kwakho konke ebesingakwenza noma sikucabange. Futhi siyakhuleka Baba ukuthi uzoqhubeka ube nalomhlangano njengoba uqhubeka udlula ngobunye ubusuku obuzayo. Busisa wonke umfundisi izinceku zakho obelapha kwangathi into ethize ngenziwa ngomoya ongcwele eyobafaka ugqozi kuba nje babophe izikhali zithi ngqi kancane bese bethatha inkemba esandleni bese beya phambili. Khulukisa bonke abagulayo nabahluphekile ophakathi kwethu. Sindisa abalahlekile. Thola udumo kuwe uQobo ngokuba siyakucela egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi. Ngifuna ukunibonga kakhulu ngomusa wenu nokunaka kwenu kulobu busuku obuhlanu obedlule. Ukuthi ngikuthakasele kanjani ngayo yonke inhliziyo yami. Ngifisa kuphela ukuthi bengingahlala kuyo yonke eminye imihlangano kodwa ngiya eGreenville eNingizimu Carolina manje kwinhlangano yabefundisi bamahlelo ahlukahlukene ingqungquthela yabo bese kuthi-ke ngiqhubeke nginyukele kubantu beBaptist eNyakatho Carolina bese kuthi-ke ukusuka lapho kuya engqungqutheleni yeFull Gospel Businessmen ePhiladelphia. Ngakho ngikhathele kabi futhi ngiza kini ngikhathele kubukeka sengathi leyo cishe iyona ndlela kuphela engingahamba ngayo ukukhathala. Umunye wathi kimi, Billy, awusoze waphumula na? Ngathi nje lapho ngiwele eJordani ngaleya ngizophumula ngaphesheya sengiyaguga manje niyazi. Ngakho-ke angikwazi nje ukuhamba ngejubane kakhulu kodwa ngithanda ukuhamba ngejubane engingakwenza. Futhi manje siyakuthakasela konke. Sifuna ukubonga umfowethu Gordon Lindsay, umfowethu David Duplessis, nomfowethu Serulo nabaningi babanye abazalwane naye wonke lowo olindelwe kulo mhlangano. Angiwazi wonke amadoda. Ngibe nenhlanhla kulokhu ukusa yokuba nokudla kwasekuseni neqembu labo. Ngisahlezi ekudleni kwasekuseni, umoya ongcwele omkhulu wehla nemibono futhi nje uhamba ungena endaweni ngezindawo. Ngijabule kakhulu ukuthi ukwenzile ngoba abantu abaningi ngesinye isikhathi bazocabanga ukuthi kwenzeka nje emhlanganweni oqhabo lolo ngoluncane uhlangothi oluncane. Lokho yi akumangalisi abantu benokungabaza kanjalo njalo. Ubona nje wona impela umphetho madlala wakho niyabo. Ingxenye enkulu yilapho ngingedwa noNkulunkulu, yilapho niyabo. Lokho kungenkathi usebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu, lokho kungenkathi uNkulunkulu esebenzisa isiphiwo sakhe uQobo. Manje ngenkathi uNkulunkulu efuna ukusebenzisa uJesu isipho sakhe ezweni, wathatha uJesu futhi wamkhombisa konke ngalokho uLazaro ayezokwenza ukuthi zingaki izinsuku zokuqhela. Bese-ke ebuye futhi amvuse kwabafileyo. Khumbulani uJesu wafakaza okufanayo ethuneni, wathi emva kwezinsuku eziningi kangaka lapho babethumele kuye, Lazaro file. Futhi ngiyajabula bengingekho lapho ngoba bebeyomcela ukuba amkhulekele, wayazi ukuthi wayezofa. Kwase kuthi-ke akazange ashe lutho ngokuba buthakathaka emva kokuba ebize lowo muntu kwabafileyo, kodwa owesifazane oyedwa omncane wathinta ingubo yakhe wayesethi, amandla aphumile kimi, niyabo. lowo kwakunguwesifazane esebenzisa isiphiwo sikankulunkulu nalowo kwakungunkulunkulu esebenzisa isiphiwo sakhe uqobo nowesifazane esebenzisa isiphiwo sikankulunkulu yabo ngunkulunkulu bese kuthi-ke ungasisebenzisa ngokukholwa kwakho noma unkulunkulu angasisebenzisa futhi nje ukukhombisa isithombe sonke kodwa ngale ndlela nguwe ukwenzayo ngokukholwa kwakho uqobo okukwenzayo manje inkonzo yami iyaguquka ingakho ngikhathele futhi ngihamba ngishesha ngakho konke engingakwenza khumbulani nje ngisho lokhu phambi kwenu kulobu busuku kukhona into ethize ezayo enkulu nemangalisayo khumbulani nje ngizobuyela eDallas futhi ngolunye usuku inkosi Thanda futhi ngifuna ukubuyela umkhankaso ojwayelekile wokuphulukisa ngibuye ngingene kule ndawo lapha futhi ngihlangane nani nonke bantu futhi sibe nemvuselelo enkulu yokubumbana yawo wonke umuntu engena ndawonye niyazi ngikholwa ukuthi uJakobe uhamba umthombo namaFilistia amxosha kuwo futhi wawubiza ngobubi futhi wemba omunye umthombo namaFilistia amxosha kuwo futhi wawubiza ngokuthi umbango uhamba omunye umthombo futhi wawuqamba igama wathi kukhona indawo yethu sonke ngakho yilelo hlobo engithanda ukuphuza kulo niyazi lapho ikameli elinesifumbu elilodwa noma amakameli anezifumbu ezimbili noma amakameli anezifumbu ezintathu noma onke angaphuza niyazi singeza sonke lokho okwama-Methodist ama-Baptist ama-Pentecostal ne-Church of God onke ndawonye niyabo sonke siphuza kulo mthombo futhi ngakho ileyo ndlela engikuthanda ngayo futhi manje ngikholwa ukuthi abazalwane bathi bangithathela umnikelo noma ukuthize angizelanga lokho uNkulunkulu uyakwazi lokho kodwa ngiyenibonga ngakho noma kanjani uNkulunkulu anibusise ngizoniqinisekisa ukuthi akukho nowodwa upeni ozosetshenziselwa noma yini enye ngokwazi kwami kodwa umbuso kaNkulunkulu kunjalo angikaze ngithathe umnikelo empilweni yami umkami njalo uyangilandela lapho ngisho lokhu ngiyakhumbula ngobunye bosuku ngelusa ithabenekele le-Baptist e-Jeffersonville futhi ngangingumqaphi wezinyamazane e-Indiana ngakho ngangihlala njalo ngisebenzela ukuziphilisa futhi ngathi sinenye yalezo zindawo ezilukhuni niyazi lapho ngakwazi khona ukuziphilisa ngiyamangala ukuthi ngabe ukhona yini owake waba lapha owake washaya lelo blog wena sonke cishe sisesikebheni sifanayo asinjalo na ngakho ngathi sithandwa ngizothatha umnikelo sasingenalo ngisho nebhuleti leyo umnikelo ebandleni lethu futhi ngakho wathi ngiyangale ukuyokubuka ukwenza futhi sasihlala nje ngaphesheya kwesitaladi amakamelo amancane amabili lelo kamelo elilodwa elincane yilapho i-The Voice of Healing yasungulwa khona futhi ngakho ngaya ngaphesheya kwesitaladi ngase ngithi bafo manje hayi ngoba bebengeke bakwenze babeyongenzela noma yini kodwa ngangingafuni nje ukuba bakwenze futhi ngangikwazi ukusebenza ngakho qhubeka futhi ukwenze ngase ngithi bafo ngithi kushaya isikhubeki sesincane ngathi ngikweleta isikhwelete esincane futhi angikwazi ukusikhokhela ngizodlulisa nje isiqoko sami kulobu busuku okwenkongolozelo encane unozuka noma usheleni qhathaza ngisize kancane awu ngathi hamba ulande isiqoko sami nomfowethu Wise Heart yomdala usenkazimulweni kulobu busuku wayangale ukuyolanda isiqoko sami owesifazane osekhulile omncane wahlala phansi phambi kwami unkosikazi Weber futhi ngimbonile ehlela lapho kwelingela lawo maphinifa ayifashini endala bangake bake bakhumbule abesifazane ababegqoka lawo maphinifa amadala ngapho ayenephakethenga phakathi niyazi na impela bangake abaseKentucky abaphakathi lapha empeleni na ngakho wafinyelela ngaphansi kwalapho futhi uqala ukukhipha umunye wo-wallet abancane abakhaswa phezulu niyazi ngiqala ukufinyelela phansi ngithola lezo uyi bengingeke umele lokho bengingeke ngikuthathe lokho kuba bengifanele ngathi oh benginingcokolisa nje nonke ukubona ukuthi benizokwenzani futhi ngumfowethu Wise Heart ephethe isigqoko esandleni sakhe ngathi oh mfowethu Jim lengise isigqoko sami ngathi benginingcokolisa nje umkami wangibuka kwakuvame ukuba nendoda isikhulile isenkazibuleni kulobo busuku egama lingu John Ryan hayi u John oyimpumputhe owapho siphulukise Fort Wayne lendoda yayivela eBenton Harbor yayinezinwele ezindene ntshebe futhi yayivame ukugibela ibhayisikili elidala futhi wahlela endlini yami futhi lahlubuka mina manje bengingeke ngasho ukuthi lahlubuka lavele lagoga ngakho wanginika lona futhi nganginalo libekwe phandle eshede futhi ngehla ngathi ngifika esitolo sezinto zikasheleni ngase ngizitholela ikani likapende ngalipende lonke ngabeka isayini kulo futhi ngalithengisa ngamadola amahlanu futhi angidingekanga ukuba ngithathe umnikelo empeleni ngakho lokho kusendele kwenakho konke ngake ngeza ngayethatha umnikelo kodwa yini engiyiphiwayo ukuthi uNkulunkulu yazi ukuthi ngokwazi kwami okwedlula konke nginomndeni wabantwana izindleko zami cishe amadola ekhulu ngosuku ethebelekele futhi awu akusilo ethebelekele kodwa iHove Islam ngithumela izinkulungwane zamaduku ngeviki emhlabeni wonke ndawo zonke nginabantu abasebenza lapho futhi kuhlala kuphila phandle lapha futhi manje ngiyakuthakasela uNkulunkulu anibusise futhi ngiyazi ukuthi leyo bekuyingxenye yokuphila kwenu mhlawumbe entweni obuyoyini kabantu bakho mina nje ngiyakuzonda ukukuthatha kodwa ngiindlela engisisebenzi inkabi yayifanele ivalwe umlomo niyazi ileyo ndlela kuphela enginayo yokukuthatha kungenjalo bengingeke ngikwenze ngakho ngiyabonga ngomusa kakhulu uNkulunkulu abe nani manje nilokhu niphezulu nxa zonke uma ngingaba yini noma yilophi usizo kini ngane ngibizeni ngizojabula kunisiza ubusuku abusoze bube mnyama kakhulu noma imvula ine kanzima kakhulu ngizokukhuleka noma ngenze noma yini engingayenza kunisiza ngakho ke sizofunda elinye lezwi lakhe kulobo busuku ngikhulume isikashana bese kuthi ke isikhathi esifishane nje futhi sibe nenkonzo yomkhuleko ngabagulayo abafana bangitshelile phandle lapho ukuthi bayahamba nabo kulobo busuku abafana bamatape ne cinema record ebova lapho uma niwa nakekela ngale encwadini kaMathewu ngcwele isahluko sishumi nambili nevesi lamashumi amane nambili ngifunda lokho And the queen of the south shall rise futhi indlovukazi yaseningizimu iyakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane esilahle ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba izokuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni futhi bekani kukhona lapha omkhulu kunoSolomoni
I want to take that subject and now
ngifuna ukuthatha leyo ndaba futhi manje sifunde nje ingxenye yezwi la nguna phakade likaNkulunkulu phakade futhi sithanda kanjani ukulifunda ngoba singaxilisa okwehange umphefumulo wethu phezu kwanoma yisiphi isigaba sezwi likaNkulunkulu futhi liqiniso manje uma lonke iBhayibheli lingesilo iqiniso khona ke akukho nokukodwa kwalo okuyiqiniso futhi kuyamangaza ukuthi abantu bekhuluma ngokuphulukisa ngokukaNkulunkulu ukuthi ngeke bakwemukele futhi bayokwemukela ungashumayela kanjani insindiso yomphefumulo ngaphandle kokufaka ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu na? Ngokuba ukugula kuyingxenye engahlukaniseki yesono ngaphambi kokuba sibe nanoma yikuphi ukugula sasingena sono ukugula kwafika ngenxa yesono manje uma isilwane esikhulu besinesidladla saso ohlangothini lwami sikubiza ngokugula futhi besiqebha uhlangothi lwami futhi singidwengula ngibe yizicucu akudingekile nje ukunquma isidladla sesilwane vele usishaye ekhanda lokho kubulala izidladla nakho konke ngakho manje ke lapho ubulala isono ubulala yonke ingxenye yaso niyabonga kho wena ukugula kungumphumela noma ingxenye engehlukaniseki yesono mhlawumbe hayi isono sakho kodwa into ethize oyitholile njengefa futhi ngakho lapho ushumayele insindiso yomphefumulo kufanele kube yomzimba futhi manje kuyisibambiso sokuvuka kwethu uma kungekho kuphulukisa ngokukaNkulunkulu akukho kuvuka ngokuba kufana nesibambiso nje kuyafana nenjabulo yenkosi nomoya ongcwele isibambiso sensindiso yethu. Manje esikhathi lesithize esedlule ngifunda emibhalweni abantu bafuna ukusho ukuthi le ngxenye ilungile futhi leyo ngxenye yayingaphefumulelwe futhi lena ilungile futhi leyo yayingeyolunye usuku umuntu ubengasekela kuphi ukukholwa kwakhe na ngophakathi kokuthi konke kuyiqiniso noma akukho okwakho okuyi iqiniso niyabo futhi manje ningangiqopha njengoba kusethephini ngenza lesi sitatimende kulobu busuku futhi kukhumbuleni lokhu ukuthi uma nizothatha isimo somqondo esifanele ngakunoma yisiphi isithembiso sobuNkulunkulu uNkulunkulu asenzile sizofezeka. Uma ungathatha isimo sengqondo esifanele ngasohlangothini lwa noma yiziphi izithembiso zikaNkulunkulu zobuNkulunkulu uzosifezekisa. Esikhathini esithile sedlule kwakukhona owesifazane omncane owayekade nomfana futhi wayekade nobizo lukaNkulunkulu futhi wacabanga wayengakholwa kakhulu yena uqobo kodwa wakhuliswa ebandleni. Ngakho wathi mhlawumbe ngizothumela lo mfana ekholeji esinye esihle isikole esidumile ngemfundo ndo yakhe uma ezoba ngumfundisi. Ngakho leyo yinto enhle kakhulu kuyenza lapho ungizwa ngikhuluma ngokuthi uNkulunkulu wasithi uma ukwakha hayi ukwakha amabandla kodwa ukushumayela evangeli. Manje ngiqonde ukuthi lapho ubeka konke ukugcizelela ebandleni nasehlelweni sifanele sibe nazo zonke lezo zinto, ufanele ube nesakhiwo ozongela kuzo kanjalo njalo noma nini. Lapho nje ucabanga ukuthi yilokho kuphela kwakho, lokho akulungile. uNkulunkulu uyilokho okusesakhiweni okuba lekile hayi lokho isakhiwo esiyikho. Niyabo ngumakhi wendlu. Manje khona ke lona isifazane omncane emva kokuba esethumele indodana yakhe futhi yathola ithola imfundo yayo inenekazi lagula ngempela ngenyumonia ngesinye isikhathi futhi lathumele telegram endoda neni yalo ukuba ime eduze ukuze lingahle lidingeke liyibizele ekhaya noma ngasiphi isikhathi ngokudlula kwalo emhlabeni. Futhi yabizwa futhi yapakisha izingubo zayo netelegram yabuya ngosuku olulandelayo ukuthi umama wayo wayesekahle. Ngakho lapho ifika ekhaya yathi, mama kunento eyodwa nje engifuna ukukubuza yona. Futhi wathi, kuyini ndodana na? Wathi ngekathi ungithumelele telegramu ukuthi ubuso sokunqenqemeni impela lokufa, bese kuthi ke ngosuku olulandelayo ngithole telegramu ukuthi ubuso kahle. Mama, yini udokotela akunike yona ukuba ululame ngokushesha kangaka na? Wathi ndodana, akazange yanginike lutho. Wathi kwenzeka kanjani ukuthi ululame ngokushesha kangaka na? Wathi ndodana, uyayazi leyo mishini encane ezansi ngasekhoneni lapho na? Yebo. Wathi babelumkhangela omkhulu ezansi lapho ngobunye busuku, nalabo bantu babengangazi kodwa basho ukuthi bazizwe beholeleka kuba benyukele lapha. Futhi kwakukhona besifazane ababili abafikayo basebethi, dadewethu siyezwa ukuthi uyagula. Yebo. Bathi sizizwele siholwa yinkosi ukuba size futhi sikucele uma ungathanda umelusi wethu ukuba enyukele lapha futhi akukhulekele. Ngani? Wathi impela ngingajabula ukukwenza. Futhi wathi umelusi nyuka futhi wafunda okunye eBhayibhelini futhi wangigcoba ngamafutha wangikhulekela phezu kwami. Futhi wathi ngakusese kuseni inkosi yayingiphulukisile futhi ngangisindile.
Oh,
wathi mama, wathi impela awukukholwa lokho. Wathi awu ndodana, kwenzeka ngempela. Ngani? Wathi buka, wathi wafunda kuphi na? Ngani? Wathi wafunda kuMarko weshumi nesithupha. Futhi wathi wafunda kanje lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo futhi wakufunda eBhayibhelini sithandwa. Oh, wathi mama, wathi ungeke, wathi labo bantu bangabagingqika abangcwele. Wathi awukwazi ukunaka abakushoyo. Ngani? Wathi umgingqika ongcwele noma kungesiye umgingqika ongcwele bawuphendula umkhuleko uNkulunkulu wakwenza. Ngani? Wathi mama, wathi ayikho into okuthiwa ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu. Wathi safunda lokho esikoleni. Wathi ayikho into okuthiwa ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu. Wathi sithandwa, wakufunda eBhayibhelini. Ngani? Wathi mama, uyabona labo bantu abafundile. Wathi uyabo esikoleni safunda ukuthi uMarko isahluko seshumi nesithupha kusukela evesini lesishiya kalulunye kuqhubeke akaphefumulelwe. Wathi haleluya. Ngani wathi mama uziphatha njengabo sona impela isibindi wathi ngani uziphatha njengabo wathi yini indaba ngawe na wathi bengicabanga nje wathi ubucabangane na wathi uma uNkulunkulu bengangiphulukise ngezwi elingaphefumulelwe angenzani ngalelo ngempela beliphefumulelwe na
Oh, that's right. What would that inspired part
ngakho ngakho kunjalo ibiyokwenzani leyo ngxenye ephefumulelwe uma ingaphefumulelwe izokwenza na oh liphefumulelwe lonke abantu namhlanje nizokuzwa nokho udokotela wezokwelapha uzothi awu ungamnaki lowo melaphi lowo dokotela ohlinzayo udokotela ohlinzayo uzothi udinga kuhlinzwa hhayi amaphilisi kashukela futhi bobabili bebeyothi udokotela womgogodla akahlanganise lutho naye futhi odokotela bomgogodla bathi ningazihlanganisi ngalutho nodokotela wezicubu futhi bonke bayothi ungazihlanganisi ngalutho nomshumayeli niyazi ukuthi ngicabangane na ngicabanga ukuthi yizinjongo zobugovu ngoba sonke siyazi ukuthi umuthi uyasiza ukuhlinza kuyasiza ukulashwa komgogodla kodla nokwelashwa kwesicubu kanjalo nomshumayeli bukani uma bebenenhloso efanele sonke besiyohamba sibambene ngezingalo ukwenza konke singakwenza ngamandla ethu nekhono lethu ukwenza uhambo lwabangane bethu abayizihambi kube nokujabula kakhudlwana njengoba siqhubeka nokuphila noma yini ehlukile kulokho ngobugovu nenjongo yemali noma into ethize emva kwakho yebo mnumzane namhlanje obungakhuluma ngesimangaliso bafuna ukusithatha futhi basihlole futhi basifakazise ngokwesayense awu ngeke wamfakazisa ngokwesayense uNkulunkulu kukhona ulwazi lwakho kwisayense lokususa kuNkulunkulu awumazi uNkulunkulu ngolwazi umazi uNkulunkulu ngesayense wazi uNkulunkulu ngokukholwa futhi ileyo ndlela kuphela ongathola ngayo uNkulunkulu ngokukholwa owazi ngakho uNkulunkulu kwakukhona imithi emibili ensimini esayiteni omunye wayo kwakuwulwazi nomunye kwakungokukholwa futhi ngekathi umuntu eshiya umuthi wokukholwa ukuphila futhi waluma emthini wolwazi wahlukanisa inhlanganyelo yakhe noNkulunkulu njalo lapho eluma uyaziqhelisa kude awusoze wamtshela uNkulunkulu kulowo muthi yilo muthi omthela kuwo ngapha umuthi wokuphila okungukuthi ungokukholwa ngokukholwa nesindisiwe futhi lokho kungomusa manje ngalolu suku okuba ke uMose wayephile kulonyaka futhi wayeyobe ebone lowo muthi uvuthe na ngani abaningi babo wayeyobe ethe uma kancane ngizobona lowo mlilo uze usuke kuwo futhi ngizoyangale bese ngikha amanye amaqabunga bese ngiwehlise lendlini yokucwaningela isayense futhi ngikuhlole futhi ngibone ukuthi amakhemikhali mani akulawo macembe ukuthi awashi uma ucabanga lokho wawungeke ukhulume naye wenzani na wavele wahlala phansi nje futhi uqala ukukhuluma nawo akawubuzanga uqala nje ukukhuluma kuwo futhi lapho lowo muzwa wangempela uqala kuhamba phezu kwakho ukuthi uyisoni futhi unebhutha hamba nje ukhulume nawo uthole ukuthi kwenzekani abayikudingeka bakuthathe wena futhi bahlaziye umzimba wakho ukubona ukuthi kwenzekeni umoya wakho uzokwazisa ukuthi kwenzekeni lapho uNkulunkulu engena uNkulunkulu kuyo yonke iminyaka ubeneziphiwo azilethe kubantu uhlale njalo ezazisa kuyo yonke iminyaka ngeziphiwo zakhe futhi uJesu lapha wayesanda kubizwa ngoBelzebule futhi wayebatshelile ukuthi uyobathethelela ngokwenza lokho kodwa ngenkathi umoya ongcwele fika futhi uma bekhulume ngokumelana nalowo ngokungasoze kwathethelelwa niyabo ngoba abantu abaningi bathe yini ukuhlambalaza umoya ongcwele na wami omdala umama waseningizimu wayevame ukungitshela kwakungowesifazane ukuba abe nodaba lokukhipha isisu athathe ukuphila ayengeke akwazi ukukubuyisela lokho kwakungokwedlula konke ayikwazi kodwa lokho akusikho ukuhlambalaza umoya ongcwele kungukubiza ukusebenza kukamoya ngento engcolile noma into embi uJesu wathi ngoba bathi unomoya omubi bebiza umoya ongcwele emsebenzini wawo ngento embi lokho akunakuthethelelwa akukho lutho ezweni noma ngasiphi isikhathi nanoma yiyiphi indawo engake ikuthethelele ngalokho ngokukhuluma izwi elilodwa elimelene nokusebenza kukamoya ongcwele. Futhi kumbulani, ngifuna ukunikhombisa ukuthi kucace kanjani manje labo bafarisi abashongo kwazwakala ngo awusho ungubhelizebhule kodwa bakucabanga engqondweni yabo, nojesu wayibona imicabango yabo. Fundane muva ngokuMathewu ongcwele 12 futhi nibone ukuthi lokho akunjalo yini. Bacabanga ezingqondweni zabo ukuthi kwakuyikho wayengubhelizebhule, nojesu wayibona imicabango yabo futhi babecabanga ukuthi wayengumbhuli. Wayesethi-ke, ngizonithethelela. Liyabona imicabango yakho ezulwini, izwakala kakhulu kunephimbo lakho emhlabeni. Kukhumbule lokho. Ucabangani uma kukhona ukubongwa, uma kukhona ukuhle? Cabangani ngalezi zinto, kwasho umbhalo. Futhi manje-ke siyaqaphela lapho ukuthi wayebhekisele onyakeni osewadlula, futhi wayethethisa le mizi lapho imisebenzi yakhe yamandla yayenziwe khona. Yalokho kubona ukufihlakele nokuphulukisa. Futhi wathi, Kaphenawume, uphakanyiselwe ezulwini kodwa uyokwehliselwa esogweni, ngokuba uma imisebenzi yamandla yayenziwe eSodoma naseGomora ngabe lisekhona nanamuhla. Wasekekhomba umbhalo odlule nje emva kwaleli vesi kuJona ukuthi uJona waya kanjani emzini waseNineve, futhi washumayela kulabo bantu owayengafundile kakhulu.
Which was right and left hand.
Baze bangazi ukuthi kwakuyisiphi isandla sokudla nesokunxele, futhi baphenduka ekushumayeleni kukaJona, futhi wayebasolanga lokho.
Now many people get the wrong conception of Jonah.
Manje abantu abaningi bathola umcabango oyiphutha ngoJona. Sizama ukuthi ungujona. Ngingathanda ukuma ngaye umzuzu nje. UJona wayengesuye umuntu omubi, wayeyindoda kaNkulunkulu yangempela. Akukho okwenzekayo ngenhlanhla kweyangempela, inceku kaNkulunkulu yeqiniso. Konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abathanda uNkulunkulu. NoJona wathunywa ukuba aye eNineve. Kodwa lowo mkhumbi uye eTharishishi wawungesikho ukukhululwa ekuzabalazeni okuncane, kwakuyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Futhi amadoda athembekile naqotho enhliziyweni yawo, futhi ibaluqotho kungakhathaleki ukuthi kwenzekani, nguNkulunkulu ekuhambisa. Manje qaphelani, umkhomo wagwinya umprofeti, futhi bengihlala njalo ngimdabukela uJona. Manje siyazi wayehlubukile, noma sicabanga ukuthi wayenjalo. Wayeboshwe izandla zakhe emva kwakhe, futhi wayephansi esiswini somkhomo, phansi ekugcineni kolwandle nesiphepho esikhulu olwandle. Manje kunabantu abaningi abakhulekelwayo futhi bayodlula emgqeni womkhuleko nesandla esikhubazekile, unyawo olukhubazekile, isisu esigulayo, futhi bazongokusa okulandelayo. Bavuke bathi, ngiyagula nje njengoba bengigula. Oh, okudingayo okunye okuhle okufundisa kweBhayibheli. Niyabo, awubheki izimpawu, ubuka izwi, isithembiso. Akusikho neze ukuthi yini lena. Uma ubuka lokho, awusoze wasinda. Qaphelani uJona, uma kukhona noma yimuphi umuntu wayefanele ukuba nodaba oluhlelo zimpawu, kwakunguJona. Wayehlubukile, izandla ziboshwe emva kwakhe esesiswini somkhomo, phansi kugcineni kolwandle olunesiphepho. Uma wayebuka ngapha, kwakuyisisu somkhomo. Leyo ndlela kwakuyisisu somkhomo. Yonke indawo ayebuka kuyo kwakuyisisu somkhomo. Awu, manje akukho muntu lapha kuleso simo kunjalo. Futhi uJona wathini na? Wenqaba ukukubuka, wathi, ziyize kwamanga, futhi ngiyakubuye ngibheke ngasethempelini lakho elingcwele, oh Nkulunkulu. Ngokuba wayazi ngenkathi uSolomon enikela lelo tempeli, wakhuleka lo mkhuleko, Nkosi, uma abantu bakho bebasenkathazweni nomaphi, futhi babukele indawo engcwele lapho insika yomlilo yayisemva kwe-altare. uma beyobhekanga kule ndawo engcwele futhi bakhuleke khona-ke uzwe usezulwini. Futhi uma uJona ngaphansi kwalezo zimo wayengabukanga sethempelini elakhiwa ngumuntu kamuva wahlubuka futhi abe nokukholwa emkhulekweni wakhe futhi athola imiphumela ayenza ngaphansi kwezimo kakhulu kangakanani thina kulobu busuku sibheke sisuke ezimweni zethu siye ethempelini likaNkulunkulu lapho uJesu ehlezi khona ngakwesokunene sobukhosi bakhe negazi lakhe uqobo ukwenza ukunxusela phezu kokuvuma kwethu na manje-ke ungabuki isandla sakho ungakuzwa ukugula kwakho buka owenze isithembiso ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu kwenza ukunxusela phezu kokuvuma kwakho bese-ke ukwenza futhi ume ngeqiniso kukho ngingathanda kuthwala uJona ngiqhubeke kancane uNkulunkulu ngalokho kukholwa ufanele ukuthi wabeka ithende le-oksijeni phansi esiswini salowo mkhomo wamgcina ephile izinsuku ezintathu nobusuku buthathu kodwa bukani ukuthi uNkulunkulu wayenzani kule ndaba ukuthi kwenzekani uNkulunkulu uzokwenza kudumise yena noma kanjani manje siyazi ukuthi abantu baseNineve ngiyatshelwa ukuthi babengabahedeni futhi babephile esonweni nasekuphingeni bese kuthi-ke bathola ukuthi uNkulunkulu wolwandle wayengumkhomo futhi bonke abadobi ngasohlangothini lolwandle waye phandle lapho edoba futhi nakhu kufika umkhomo uzungeza emanzini wavula umlomo wawo nomprofethi wahamba waphuma impela babeyokuzwa uNkulunkulu nendlela yokwenza izinto futhi kwakungesiyo inhlanhla ukuthi wathatha umkhumbi ongeziwo kwakuyizithembiso sikaNkulunkulu saphakade nendlela kaNkulunkulu yaphakade yokwenza izinto yokuletha umlayezo wabavusela uthevane phansi naphezulu emihlane yabo ngenkathi ebona uNkulunkulu olwandle vula umlomo wawo umprofethi uphumane ebhayibheli esandleni sakhe impela bebeyokukholwa uNkulunkulu njalo unezibonakaliso nezimanga usebenza ngokungaphezu kwemvelo ukwenza abantu bamkholwe impela futhi waphuma esiswini somkhomo futhi uqala kuhamba isitaladini eshumayela noJesu wathi labo bantu baphenduka labo abangazilutho abangafundile babengakwazi ukujikela kwesokudla nokujikela kwesokunxele noma isandla sokudla esandleni sokunxele ngiqonde ukusho njalo ngiyaxolisa ngokusho lokho bengingaqondile ukusho lokho kulungile bangake abalimi phakathi lapho waziyo ukuthi yini ukujikela kwesokudla nokujikela kwesokunxele na awu niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini khona-ke kulungile wayengasazi esokudla esandleni sokunxele futhi baphenduka futhi sifanele ukuba ngabafundile abahlakaniphile isigejane sabantu abahlakaniphile ophila osukwini lapho omkhulu kunoJona elapha kuthiwani ngalokhu na kulabo abampofu abantu abangazi lutho ngifunani qaphele uJesu wathi bathi sikhombise isibonakaliso wathi ngiyo akuyi kubakho sibonakaliso esinikwa isizukulwane esibi nesiphingayo kuphele isibonakaliso sikaJona manje bhekisisani sasiyini isibonakaliso sikaJona na njengoba uJona wayesesiswini somkhombo izinsuku ezintathu nobusuku buthathu kanjalo indodana yomuntu imelwe ukuba senhliziyweni yomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku ngakho besiyoba yini isibonakaliso esizukulwaneni esibi nesiphingayo na isibonakaliso sokuvuka amen isibonakaliso sokuvuka impela kunjalo nakho lapho esikhona futhi siphila esizukulwaneni esibi nesiphingayo njengomngani wami olungileyo Jack Moore wake wathi uma uNkulunkulu evumelele imelika idlule ngaphandle kokuyijezisa uzobophezeleka njengoNkulunkulu onobulungiswa ukuvusa iSodoma neGomora futhi axolise ngokubashisa nya kunjalo impela siphila onyakeni omubi kabi ukubusa kwentsha umculo wokuzibinya udumdum konke lokho kuqhubeka kokungabesabi uNkulunkulu kokungcola nenkucucucu nokuphila okungenaqiniso isehlukaniso sigijima nempendukezelo nongqingile futhi owu kubi kabi njengoba kwakunjalo nje esodoma into efanayo esinayo khona ke uNkulunkulu ongcwele ubophezelekile uyasizonda isono kodwa uthanda isoni futhi wethembisa ukuthi uyonikeza lesi esibi isizukulwane esiphindayo isibonakaliso sokuvuka kwakhe futhi uma evusiwe kwabafileyo uzokwenza izibonakaliso ezifanayo azenza ngaphambi kokuba afe uma evukile futhi ngakho manje ke wathi futhi indlovukazi yaseningizimu iya kuvuka ngosuku lokwahlulela kanye nalesi isizukulwane isilahle ngokuba yavela emikhawulweni yezwe elaziwayo ngalolo suku ukuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Futhi bhekani ngithi kini lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni. Khona ke wayezama ukubatshela. Manje ngezinsuku zikaSolomoni noma ubani uyazi ukuthi lapho uNkulunkulu ethumela isipho sakhe ezweni nezwe liyasemukela ibandla liyasemukela khona ke kuba yijubhili legolide labo bantu kulowo nyaka kodwa uma bekwala kuyinqushunqushu yalowo nyaka. Bukani amaJuda emukela uSolomoni futhi kwakungunyaka wegolide noma ubani uyakwazi lokho kwase kucishe kube yisikhathi seminyaka eyinkulungwane ku-Israyeli. Futhi bamenqaba uKristu nethempeli lashiswa futhi bahlakazeka emimoyeni yomine yezwe. Lapho uNkulunkulu ethumela isiphiwo nebandla lakhe libuthananga kuso khona ke lelo bandla nabantu libusisiwe uma bekwala baliwa nakho. Manje qaphelani ngezinsuku zikaSolomoni uNkulunkulu wayemisile futhi umnika isiphiwo esikhulu sokubona kufihlakele. Oh yeka ukubona kufihlakele okunamandla ayenakho. Futhi wonke uIsrayeli wabuthana ngakulokho kubona kufihlakele futhi bonke bakukholwa nganhliziyo yonye. Wonke ngingathanda ukubuza kubangane bami abahle lapha kulobu busuku umfowethu Tommy Hicks nabaningi balamadoda lapha onezinkonzo zamazwe ngamazwe bekuye kwenzekani uma bonke abantu ababizwa ngegama lenkosi uma bonke bebeyobuthana bazungeze isiphiwo esikhulu sikaNkulunkulu namhlanje umoya ongcwele bekuye kwenzekani na bekuye kwenzekani ukuba wonke umKristu ozelwe ngobusha eTexas wabuthana ngasesiphiweni sikaNkulunkulu na iTexas ibiyoba yindawo ethandwa kakhulu emhlabeni wonke. Yeka isikhathi seminyaka eyinkulungwane obekuyoba yiso ukuba zonke besiyobuthana ngaseziphiweni sikaNkulunkulu kodwa abakwenzi. Futhi manje bonke benza ngezinsuku zikaSolomoni nodumo lwakho olukhulu lwaziwa emhlabeni wonke kwakungekho zimpi babe basaba ukuba iMelika ibiyobuthana ngakuJesu Kristu ubungasoze wadingeka ukhathazeke ngeRussia ingena noma lutho olunye olungenayo. Bebengeke badingeke bachithe yonke imali yethu nezikhathi benza amabhomu e-hydrogen futhi bezama ukundizela enyangeni nomunye umbhoshongo wasebhabhele. UNkulunkulu usenzela thina uhlelo khona lapha futhi unamandla akhe kodwa siyakwenqaba sizama ukuzenzela olulodwa thina uqobo niyabo akusoze kwasebenza. Manje qaphelani kodwa bonke babuthana ngakulesi siphiwo esikhulu lodumo lwaso lwasabalala kulo lonke izwe elaziwayo futhi ezansi le eSheba indlovukazi indlovukazi encane yezwa ngakho. Ngani wonke odlulayo wayefika futhi athi oh ufanele ube phezulu kwa-Israyeli banonkulunkulu omkhulu phezulu lapho osaphila. Ngani banendoda phezulu lapho egcotshwe ngomoya wakhe enokuhlakanipha kuphela okungavela kuNkulunkulu. Manje nebo yayingumhedeni khona ke iqala ukucabanga niyazi kukhole kuvela ngokuzwa kodwa inkathazo ngathi lapho uNkulunkulu ethumela isiphiwo bathi lokho akusikho kwehlelo lami. Abahlangene ngalutho nakho qabo niyabo yingaleso sizathi usingele inxushunxushwini niyabo futhi wonke umuntu wakukholwa nganhliziyo yonye bakha ithempeli elikhulu lakho konke ngosuku lukaSolomoni. nalono sifazana omncane wonke umuntu ofika ngo-Israyeli wayezokwehlela lapho futhi athi oh ngiyamakalisa ufanele ubone ngani kwakungagazi kube khona umuntu emhlabeni owayengaba nokuhlakanipha kunjalo kufanele kuvele kuNkulunkulu kwakungeke kufike ngomuntu awu niyazi ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi futhi uma uqotho ngempela uNkulunkulu uzokwenzela indlela ukubona ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha. Aw sengiyayibona indlovukazi encane khona-ke qala ukucabanga manje lidani ngingumhedeni awu manje uma ngenyukela lapho ngizodingeka ngiye kwigosa lesifundazwe noma umbhishobhi noma umboniso omkhulu noma omunye umuntu futhi ngibone ukuthi bazongivumela yini ukuba ngihambe empeleni niyazi asina lutho lapha kodwa nje endala isethe file yezivumo kholo basitshela ngongo uNkulunkulu owake waphila kodwa bangitshela ukuthi kukhona uNkulunkulu wangempela ndawo ophendulayo ngifuna kuhamba ngithole.
Blessed are they that do hunger and thirst after righteousness.
Babusisiwe abalamba bomele ukulunga baya kusuthiswa awu kusobala yaya ngale ukuyobona ababhishobhi abakhulu bebandla layo futhi yona indlovukazi futhi ngiyabezwa bethi manje emzuzwane nje sinodagoni sinalaba abanye onkulunkulu lapha nje ba kodwa ethi uyabo ubungitshela konke ngodagoni nokuthi ube yini kodwa angikaze ngimbone enza umnyakazo namanje. Angiqondile ukulimaza kabi kakhulu kodwa ngifuna kuzinze endaweni lapho kuzonenza nicabange khona usiza ngani uNkulunkulu kaMose uma engesuye uNkulunkulu ofanayo namhlanje na? Usiza ngani uNkulunkulu womlando uma engesiwe amandla afanayo namhlanje na? Bekuyo siza ngani ukuthatha indoda ebulawa amakhaza futhi wahlangana nayo isiteladini futhi yayigodola futhi wayisa phezulu komkhulu umlilo opendiwe futhi uthi o mnumzane eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlule lowo kwakungumlilo ofudumele awu angeke ifudumale ngomlilo opendiwe futhi kanjalo angeke ifudumale ngawo noma isindiswe ngumoya ongcwele womlando uzofanele abe ngumoya ongcwele ofanayo namandla afanayo nokufudumala aye yikho noma ngasiphi isikhathi kusiza ngani kondla inyoni yakho yomzulile ngamavithamini bese ke uyigcina esibiyelweni na yenza amathambo amahle nezimpaphe ezinhle futhi ungayivumeli ndize na awu leyo yindlela efanayo yokuthumela abashumayeli benu emakholeji futhi nibenze izifundiso eziphucukile futhi benitshela izinsuku zezimangaliso esolodlule kusiza ngani kukhonza uNkulunkulu womlando noma ufunde noma yini uma ngeke enze okufanayo namhlanje aye yikho ngaleyo nkathi na akalungile kungumlando nje abakaMohammed uphila kahle njengoba sinjalo nanoma yibaphi abanye babo kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi sinoNkulunkulu ophilayo futhi uyafana nje futhi unamandla afanayo uphila ngokufanayo nje njengoba wayelokhu ephila wenze izinto ezifanayo ake yazenza ngokuba uhlala enguNkulunkulu. Akasuye uNkulunkulu womlando kodwa uNkulunkulu esikhathini senkathazo usizo lukhona impela ngaso zonke isikhathi osezindaweni zonke elungele njalo. Manje ngakho ngiqakele yena nombhishobhi babekukhiphile futhi sengiyamuzwa umbhishobhi ethi manje buka lapha ungahle ube indlovukazi kodwa uma uhamba sizokuxosha masinya nje lapho uhamba. Kodwa niyazi uma uNkulunkulu esebenzana nenhliziyo ungavele nje uxoshwe ebandleni kwasekuqaleni nje ngoba bazohamba noma kanjani njengendlizele yomela umfula wamanzi kanjalo umphefumulo wami womela wena oh uNkulunkulu. Mlimi angikuqondile lokho ukuba kube yihlaya akukho ndawo yehlaya kodwa ngifuna ukwenza iphuzu. Umlimi wafukamelisa isikhukukazi ngesinye isikhathi babengenawo amaqanda enele ukuthi ifukamelisa bangake waziyo ukuthi kuyini ukufukamelisa amaqanda na ishumi nanhlanu kulungile ngakho wayeneshumi nane kuphela wayangaliya wase ethola iqanda lehanzi noma iqanda ledada walifaka ngaphansi kwesikhukukazi esidala. Ngikathi sichamusela bonke laba bafo bonke babebukeka bekahle kodwa leli dada lalingomfo obukeka ihlekisa futhi sasiphumela esibuyeni niyazi futhi sibamba izinto ethe futhi siqhubeka kodwa lelo dada likwazanga nhlobo ukuluqonda lolo lwimi.
The
lale ngomfo obukeka ixakile umlomo omkhulu mude futhi angazi ngokukhona nje ukungalungile ngaye futhi lalingabukeki njengezinkukhu futhi zonke zalizona zathi awu awusuye umfowethu ngomgcinci kongcwele noma into ethize uyazi isuka awu awuhlanganise lutho nathi asifuni lutho futhi niyazi nesikhukhukazi esidala saphumela emva kwenqolobane ngolunye usuku futhi sasibamba izintethe futhi siqhwisha enqobeni yomquba kanjalo njalo futhi sipha izinkukhu zazo kusobala ngakho zazizondla ngalokho ngakho ke idade lincane la buyele emuva lapho futhi kwenzeka kwaba khona umfudlana wehla emva kwendawo mfowethu lalikhathe le yilolothu lempeleni indawo endala eyomile futhi la thola iphunga lamanzi laphakamisa lowo mlomo wedada omncane phezulu emoyeni lase lihamba isikhukukazi esidala sathi kokoko futhi lathi kwakwakwako laliqonde emanzini kanzima impela nje wawungeke ulibambe kungani na imvele yalo yayiyidada ngenkathi lihogela amanzi imvele yalo yakubiza futhi uma uzalwe kuleli izwe wamiselwa ngaphambili ukuba ube yindodana kaNkulunkulu azikho izinkolo ezenele ezweni ukuba zikubambe zikususe kwangempela umoya ongcwele wangoqobo lapho uqala ukwehla niyohamba nje kanzima ibandla lingahle likuxoshe likugijimise likukhiphe likwenqabe noma yini enye uyoya emthonjeni yokugcwaliswe ngegazi elimunxwe emithanjeni kaEmmanuel lapho izweni zibhukude khona ngaphansi kwethandala zilahlekelwa yiwo wonke amabala azo ecala kunjalo ngakho njengoba lomphristi omdala nabo beqala ukuthi manje buka lapha ndlovukazi edumileyo ngowesifazane ohlonipekile ilunga elingcono kunawo wonke lebandla lethu umkhokhi ongcono kunabo bonke esinaye lapha asifuni nje ukulahlekelwa nguwe ngakho qhela kulezo zinhlanya enhle lapho uma ekhona uNkulunkulu owenza umnyakazo ubeyongena enhlanganweni yethu lapha yebo ubeyoba khona lapha kowethu ungakhathazeki sinoNkulunkulu nje omkhulu njengoba benaye kodwa niyazi into ethize eqala ukumba enhlizweni yayo kodwa bayangitshela ukuthi lewo uNkulunkulu ubathanda kahle kakhulu abantu bakhe waze nakalise yena uqobo ngabantu bakhe lawo kusengunkulunkulu ofanayo esinaye mina ngingumvini nina ningamagatsha niyabo qaphelani yayisithi ke awu yayingakwazi nje ukuphumula nomunye umfa uyafika oh ndlovukazi ngiyajabula ukukubona awusho ngisanda kwedlula nje kwaIsrayeli bewufanele ubone lowo moya wokubona kufihlakeleyo ungaphambili le kwanoma yimuphi umuntu owake wahamba emhlabeni uvela kuNkulunkulu wabo awu inhliziyo yayo yalamba futhi yayifuna ukuhamba manje indlovukazi encane yayinokuningi ukubhekana nakho ukuba ihambe yayinenqwaba yezinto into yokuqala yayingowesifazane futhi khona-ke yayinazo zonke lezi zinto ukuba ibhekane nazo indawo yokuqala kwakungukuthi yayifanele iyeke ibandla layo uma ihambile awu uNkulunkulu wayebiza ngakho yaqala kulungiselela futhi manje khumbulane yathi uyazi ukuthini ngikhonzele ezi ezindala izivumo kholo ezifile isikhathi eside kakhulu uma lowo ngempela kunguNkulunkulu ophilayo futhi ezifakazisa yena uqobo ukuthi uyaphila ngizokwesekela ngakho yapakisha amakamela ambalwa agcwele igolide nesiliva angidenzeli iminikelo manje kodwa niyabo uma kubiza noma yini kubiza yonke into futhi yathi uma kuyiqiniso ngizokwesekela uma kungesile iqiniso khona-ke ngizobuya nemali yami lowo ngumqondo omuhle kunjalo uma enguNkulunkulu hambisana naye uma engesuye khona-ke dede kukho ngifuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu wangempela ukuphi ngifuna ukwazi ukuthi uphi lowo ophendulayo lowo ogcina izwi lakhe ngifuna ukubhekana futhi ngibe nalabo engihambisana nabo namadoda azogcina izwi lawo kimi ngifuna omakhelwane bami babe ngendlela efanayo futhi ngifuna uNkulunkulu uzoligcina izwi lakhe khona-ke yathi yapakisha amakameli futhi yalilungiselela futhi yathola igolide namakha nenhlaka nezinto ezinkulu ezibizayo yathi ngizokwenyusa amagugu ami phezulu lapho futhi uma kuyiqiniso uma lokho ngempela kuyisiphiwo sikaNkulunkulu sisebenza kodwa ke ngizokwesekela uma kungenjalo ngingabuyisa imali yami kodwa ngizozithelela mina manje lowo ngumqondo omuhle hamba uzithelele wena ungathathi okushiwo ngomunye umuntu hamba uzibonele wena njengo Philipu watshela Nathaniyeli wathi kukhona okuhle obekungavela eNazaretha na wathi woza ubone leyo indlela engcono kunazo zonke woza uthole uma ningakholwa ukuthi umoya ongcwele ungowangempela uphulukisa imizimba yethu efayo okukunika intokozo lenjabulo futhi kubulale isono empilweni yakho woza uthole kanye umthathe ezwini lakhe awukholwa ukuthi ungumphulukisi phuma futhi uthathe izwi lakhe kanye noma yisiphi isithembiso asenzile umi emva kwaso ngqo manje qaphelani manje ke enye into iyayifanele iyenze ingowesifazane iyayifanele ibhekane manje ugwadule manje niyazi ukuthi kukude kangakanani ukusuka ePalestine ezansi ngaphesheya kogwadule iSahara kuya eSheba na awu kuthatha nje impela izinyanga ezintathu emhlane wekameli manje yayingenakho njengoba besiyoba nakho ikadi lakhe efakwe isishayisa moya ukuba inqamule kulolu gwadule phakathi yayifanele ize ngomhlane wekameli ukuzobona indoda yayineziphiwo futhi hayi nje ukuyithatha amahora amabili esikhathi sayo kodwa bekuyoyithatha izinyanga ezintathu nabanye babantu namhlanje ngeke bahambe banqamule isitaladi ukubona into ethize enkulu kunaleyo eyayikhona ngalo nkathi akumangalisi uJesu athi iyoma ngosuku lokwahlulela futhi isilahle lesi sizukulwane bukani ukuthi yayifanele yenzeni manje yayinezinyanga ezintathu emhlane wekameli ogwadule manje khumbulani ugwadule lalugcwele abantwana baka-Ishmayeli ababengabaphangi nalo lonke lelo golide kulesi sigejane esincane samakamela nabafelokazi abambalwa kanye nayo noma besifazane nabathenwa abathile ukuba bayiqaphe isigejane esincanyana samadoda nje sasiyokwenzani leso sizwe esikhulu sika-Ishmayeli na kithi mesingene ngo futhi sibanqume phansi bese sithatha yayifanele ibhekane nakho konke lokho kodwa niyazi uma ufuna ngempela ukuthola iqiniso uNkulunkulu uzokuthatha kuyise emthonjeni ungalokothi ukhathazeke ngalokho akukho lutho oluzoma endleleni yakho akukho nhlangano akukho baba akukho mama akukho makhelwane akukho mfowethu akukho dade akukho mngani akukho lutho olungakwehlukanisa noNkulunkulu uma ngempela ulambele ukuthola uNkulunkulu igibela amakameli ukuba ihambe kulelo langa elishisayo isikhathi esinjepho okwakuyiso sakuleli kameli manje izinyanga ezintathu izinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye ukuba ize ukuthola ukuthi ngabe kwakuyiqiniso noma cha futhi thina namhlanje njengabefundisi ngezinye izikhathi uzolahla into futhi uthi ngekadeveli ngaphambi kokuba ngisho sihambe sihlole imibhalo ngakho manje kuzokwenzekani emva kokuba sesibe neminyaka eyizinkulungwane ezimbili yokufundisa kusukela ngaleyo nkathi sizokwenze njani lapho isima ngosuku lokwahlulela na uzothini lowo wesifazane ngosuku lokwahlulelwa lapho idalasi iphakama ekuvukeni na uzothini ngosuku lokwahlulela lapho yonke United States iphakama ngosuku lokwahlulela nale enkulu imvuselele namandla eshanele izwe nabantu bayishaye uphawu ubuhlanya udeveli isangoma esiphucukile uhlobo oluthize lomoya omubi umbhuli ofunda ingqondo bazokwenzani ngosuku lokwahlulelwa na futhi ekugcineni yafika uNkulunkulu wayenzela indlela ukuba ifike uzokwenzela indlela yokuba ufike kunabantu ngisanda kuhlangana nabafana ababili nje phandle lapha umama wabo waphulukiswa eArkansas esikhathini esingeside esedlule futhi lapho babekade phandle lapha belala ezimotweni nasemahlathini hayi ngoba babefuna ukuphulukiswa kodwa bayathanda nje ukuza bezwa ukuthi uNkulunkulu uyasivakashela futhi bayathanda ukubuka imisebenzi yakhe uMkulunkulu wangikaxa ngengalo phandle lapho indoda yayiyungumNkulunkulu ibulala futhi ibulala ngamabomu isindisiwe futhi ezinyangeni ezidlule indoda icela uLift Jamie kwaqeni kuyo yonke imeni nakuyo yonke indawo landela ngapha nangapha ilala ezihlahleni emotweni noma ikuphi lapho eyayingakwazi khona ngoba iyamthanda uNkulunkulu futhi kukhona ukuthize kukho ithi kushukumisa umphefumulo wami nje othi Branham ngifanele ngize uNkulunkulu ayibusise yini ezokwenza imeye yedolobha namadoda amakhulu aleli dolobha nabezenkolo baleli dolobha abazokwenza lapho bema naleyo ndoda ngosuku lokwahlulela na kuzokwenzekani kubashimayeli baleli dolobha abaningi babo abakwenqabayo bathi kungubuhlanya bexwayisa abantu babo kuba bangakunqobi na niyabo nakho lapho khona kodwa uNkulunkulu uthumela iziphiwo zakhe ngokufanayo nje uzofanela kwenze uyazibusa ufanela kwenze ukwenzile kuyo yonke iminyaka lapho bekwala lokho kukubo manje khumbulani yahamba yadabula ugodule futhi ekugcineni yafika endaweni manje ayizelanga nje ukuhlala cishe imizuzu emhlanu futhi okokuqala umshumayeli esho into ethize iyayingavumelani nemfundiso yayo yayiyodumela isigqoko sayo bese iphuma igijima esakhiweni ilo ndlela esikwenza ngayo namhlanje awuwenyuka njengexoxo likhulu elingenamsila uthi wahlala emhlanganweni ngizothola ngizobona nje ukuthi uthini uma esho izwi elilodwa engingalithandi ikhumbula moli ngiyasukuma futhi ngiyaphuma lapha nomshumayeli uyasukuma bese ethi uJesu Kristu nguyena ezona namuhla naphakade lokho kwanele kimi usho uyaphuma bese ke belindela ukuma futhi bacule eduze uNkulunkulu wami kuwe nakho lapho okhona yafika yaxhumeka ithende layo eminyango ngo ngiyakuthanda lokho yafikela ukuhlala ize yaneliseka ukuthi yayitshela iqiniso ifikela ukuzohlala kuze kuphele imvuselelo yayingazulazuli nje yafika ihlosile asikwazi ukuhlala imizuzu emihlanu kodwa yeza ukuzohlala izinyanga yeza ukuzohlala yaze yaneliseke ukuthi ngabe kwakungoku kaNkulunkulu noma kwakungesikho kukaNkulunkulu manje ke sengiyayibona ngokuso kulendelayo lapho ingene ehall elikhulu uSolomoni umelosi uyaphuma uyahlala futhi into yokuqala baqala kuletha udaba oluningi ukuthi akukho muntu ezweni futhi iqala kubhekisisa lowo moya wokubona ukufihlakele uqala ukunyakaza kuSolomoni yabhekisisa inhliziyo yayo iqala ukugxuma yabo uNkulunkulu wayenga phakathi iqala kubuka yilokho impela nje futhi into yokuqala niyazi udaba olulandelayo luyaqhubuka nango uSolomoni wayemi umuntu nje kodwa ukubona ukufihlakele okwakungavela kuphela kuNkulunkulu yabhekisisa lokho kubona ukufihlakele yathi lokho kuyofanele kube nguNkulunkulu bekungebe ngumuntu owenza lokho futhi emva kwesikhashana ngekathi isinelisekile ngokugcwele yami ebandleni futhi yathi hamba ulandele lawo makamela bese udonsa lonke igolide nesiliva ngililethile futhi ngifuna ukusho lokho ukuthi konke ngikuzwile bekuyiqiniso futhi ngaphezu kwalokho engikuzwile kuliqiniso ngoba uSolomoni wehlukanisa kuyo futhi noJesu wathi iyo mekuvukeni ngezinsuku zokugcina futhi isilahle lethi sizukulwane ngokuba yavele emikhawulweni yezwe ukuzozwa kwisiphiwo sikaNkulunkulu futhi isibone sisebenza onyakeni wayo futhi wathi bekani lapha kukhona uNkulunkulu Solomoni futhi sesibe neminyaka eyizinkulungwane ezimbili kusukela ngaleyo nkathi futhi lapha noJesu owayekhuluma wafa wembelwa wavuka futhi neminyaka eyizinkulungwane ezimbili lapha ebandleni njengomvini uhamba ematsheni akhe enze into efanayo impela yenze emuva lapho futhi abantu abayikuza ngaphesheya kwesitalade ukuzokuzwa kuzokwenzekani ekuvukeni na fowethu lokho kungahle kufike ngaphambi kokusa asazi ukuthi nini kumbulani leso sibonakalisa sokubona ukufihlakele singumlayezo wokugcina ebandleni labezizwe bukani ukuze nizokwazi uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma neGomora kuzoba njalo kufikele kwendodana yomuntu njengoba kwenzeka emihleni kaNowa manje ebhekisisani uNowa kwakunguza mcolo waseke engena emkhunjini kodwa iSodoma lasha langonqa manje bhekisisani ingelosi eyafika ebandleni uLoti wahlubuka kwakukhona ezinye izingelosi ezimbili ezaya kubo kodwa ibandla elikhulu kwakungu-Abrahama nendlu yakhe nengelosi ikhuphuka njengomuntu futhi yahlala phansi ku-Abrahama ifulathele ithende ibhayibheli lathi yayifulathele ithende noSara wayesethendeni futhi yathi i-Abrahama njengoba ungu uzoba yindlalifa yezwe bengiyokufihlela engizokwenza na yathi cishe ngalesi sikhathi nje ngenyanga ezayo ngokokuphila izinsuku ezingamashumi amabili nesishiyagalombili yathi ngizokuvakashela futhi ngigcwalise isithembiso obukade usilindile manje iminyaka engamashumi amabili nanhlanu futhi ngenkathi isho lokho uSara emhlane wayo ngaphakathi ethendeni wahleka ngeyena uqobo nengelosi ibuka u-Abrahama ebusweni yathi uhlekeleni uSara na wawuyini lowo mlayezo na uSara wathi qhabo qhabo angihlekanga yathi oh yebo ukwenzile kwakuhlobo lonile kufunda ingqondo lolo na kodwa khumbulani leyo kwakuyingelosi naleyo ngelosi yayingu uNkulunkulu u-Abrahama wayibiza ngo-Elohim okungunkulunkulu somandla uNkulunkulu somandla wazibonakalisa enyameni indodana yakhe uJesu Kristu noNkulunkulu somandla insika yomlilo efanayo eyahola abantwana bakwa-Israyeli yabonakaliswa enyameni kuJesu Kristu ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu emva kokufa kwakhe ukumbelwa nokuvuka wabuya futhi wayesensikeni yomlilo eyabhukuthekisa uPawulu ongcwele esendleleni eya eDamaseko wangena uPetru futhi wamkhipha etilongweni wanaleyo ngelosi efanayo ilapha kulobu busuku ngezithombe sayo sithathwe izikhathi eziningi phakathi kwethu iveza into efanayo eyayenza ethendeni lika-Abrahama lokho kwakungaphambili hhayi amanzi umlilo futhi lona ngumlayezo wokugcina ngaphambi komlilo isodoma lizosha uNkulunkulu uzoba msulwa ngoba wathubela ingelosi yakhe umoya wakhe umoya ongcwele nabantu umenqabile ngokusobala ngenxa yemiqondo yobuhlakani bevangeli esikhundleni sesehlakalo sokuzalwa ngokusha ungambona kanjani uNkulunkulu ngaphandle uma uNkulunkulu ekini na ungalithola kanjani igazi kuthenipu na akukho gazi kuwo indlela efanayo ungeke wathole ikholwa ngaphandle uma uNkulunkulu ephakathi lapho kulenza ikholwa kufanele kube njalo hhayi isihlakaniphi kodwa isehlakalo enhliziyweni ngiyazi ongakholwa umdala washo eminyakeni eminingi eyedlula ukuthi uNkulunkulu wenze iphutha wathi kwakungekho lutho enhliziyweni kungekho mandla ingqondo ukukholwa ngawo wayeqonde ekhanda lakho ukuba wayeqonde ekhanda wayezothi ikhanda wathi inhliziyo manje eminyakeni emibili edlule ngangise-Chicago isihloko esikhulu isayensi ijwale ukuthi enhliziyweni yomuntu hhayi isilwane enhliziyweni yomuntu kukhona elincane ingqamuzana elincanyana ikamelwana elincane njalo elingenalo ngisho ingqamuzana kulo futhi bathi ngumhlali womphefumulo empeleni khona-ke umuntu ukholwa ngokusuka enhliziyweni yakhe ucabanga ngengqondo yakho kodwa ukholwa ngokusuka enhliziyweni yakho niyabo khona-ke ingqondo izozindla wena ukuthi manje linda ngikulesi simo mhlawumbe ininikazi phezulu lapho nalowo mntwana omncane ukuthi umntanami usedlulile uqhabo omnumzane mhlawumbe umfo osemncane esihlalweni esinamasondo indoda enezinduku zokuqhugela niyabo ngimubi kakhulu ningalahlelani imizindlo phansi lowo mlayezo ngilitshela wona mawuzike phansi enhliziyweni yenu khona-ke abekho develi yabenele ezweni bengakwenza ubuke noma yini enye ngaphandle kwesithembiso sakhe iyokwenza njengoba umprofethi athi ngi lezi zinto ziyize amanga ngizobheka ethempelini lakho elingcwele nkosi wenza isithembiso futhi ngimi lapho u-Abrahama wabiza lezo zinto ezazingekho ngokungathi zazikhona emva kokuba esehlangane noNkulunkulu leyo yinto yokuqala ufanele ube nesihlakalo wena uma ungenaso isihlakalo ngeke ube nokukholwa wonke umuntu wonke umKristu obiza igama likaJesu akanelungelo nhlobo epulpiti aze abe nesihlakalo sangemuva kogwatule odokotela bangaze bakwazi ukuza futhi bakuchazele khona odokotela bezobunkulunkulu lezi ngaphandle naleyo ndlela bese besonta imibhalo kungazonke kodwa uma umuntu eke weza kulelo ngemuva logwadule njengomose eminyakeni yakhe engamashumi amane yokuqeqeshwa kodwa imizuzu yemihlanu ebukhoneni baleso sihlahla esivuthayo wayazi kakhulu ngonkulunkulu kunoma babengamqeqesha eminyakeni eyisigidi wena bangahle bakuchaze bakususe konke lokhu nalokho kusuke kodwa uma uke wahlangana noNkulunkulu ube nesehlakalo uyazi wena noNkulunkulu kuphela owama kulezo zinkundla noSathane akakwazi ukubeka ezakhe ezingcolile izinyawo ezimbi kuso kunjalo uyazi njengoba uJobe athi ngiyazi umhlengi wami ukhona futhi ngezinsuku zokugcina uzoma uSathane akakwazi ukubeka izinyawo zakhe kulezo zinkundla lapho wena noNkulunkulu namakhona nodwa bangcwele futhi besukanisiwe nanoma yini enye wawulapho wawungumuntu okwenzeka kuye futhi uyazi ukuthi kuyikho ngempela ingaleso sizathi kule mihlangano lapho ngibona umbhalo wakhe uvezwa ukuthi uyokwenza lezi zinto futhi simbhekisise enyuka simbone ethatha isithombe sezwe lesayense ongakholwayo ukuze bengabi nezaba bese ke umbona ephumela ebandleni futhi ezibonakala iside yabula ezidalweni ezimpofu ezifayo indoda izivezile futhi ethi inkosi inkulunkulu ngilapha owesifazane omncane ehlezi phandle ezithemelini wonkosi ngilapha Bensisani lowo moyo ongcwele ubuya futhi uthele isithelo somvini ovela kuwo ngokufanayo njengoba kwakunjalo omfowethu kuzokwenzekani ngosuku lokwahlulelwa na kuzokwenzekani kulesi sizukulwane esiphingayo sibone leso sibonakaliso sikankulunkulu ophilayo obephila emva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili na indlovukazi eseningizimi yakusukuma futhi silahle ngoba yama esiphiweni sikasolomoni yayisithi qiniso kungokukankulunkulu qiniso kodwa abantu uyesaba ukuma namhlanje ungesabi ukwenza ukuma kwakho ngonkulunkulu uma ungammeli uyoma wedwa uDenny Greenfield kungekudala umshumayeli odumile wadabula maphakathi neMelika lapha futhi wathi waphupha ngobunye ubusuku wafa futhi wathi ngekathefa wacabanga ukuthi wenyukele ezulwini wangongqotha emnyango futhi umlindi mnyango uyeza wathi ubani osondela kule ndawo engcwele na wathi nginguDenny Greenfield waseMelika umvangeli wathi umzuzwana nje mnumzane Greenfield ngizobheka encwadini futhi ngibone ukuthi ngiyalibona yini igama lakho wangena wabheka encwadi wathi uxolo akekho uDenny Greenfield lapha wathi mnumzane ngangingumvangeli eMelika futhi ngabamba imihlangano emikhulu futhi amakhulu abantu emukela inkosi uJesu wathi impela awulinekanga igama lami wathi akukho Dan Greenfield lapha mnumzane awupalisiwe wathi ngingenze njani na wathi into kuphela ingelosi yathi into kuphela engaziyo ukuthi ubungayenza ungadlulisela udaba lwakho esihlalweni sobukhosi simhlophe esikhulu wathi awu umalelo kuyithemba lami kuphela ngizofanele ngikwenze futhi wathi kwabonakala sengathi waqala kuhamba futhi wahamba emkhathini isikhathi eside ngokushesha ngempela wathi uqala ukungena ekukhanyeni futhi lapho eya ngokujula ngokujula ekukhanyeni kwakubonakala sengathi kwakungaveli kunoma iyiphi indawo ethile kodwa ukukhanya okukhulu nje wathi waya ngokuhamba kancane futhi ehamba kancane waze wangena ngo kwabonakala sengathi kuphakathi kwakho futhi wama wathi umuzwa ongako wathi waqhaqazela umzimba wonke futhi wathi ngokuqondile iphimbo lavela lapho elaliyo zamazamisa izwe libe yizicucu lathi ubani usondela esihlaleni sami sobukhosi sokwahlulela na wathi mina uDenny Greenfield umvangeli waseMelika lathi mnumzane Greenfield uze ebulungisweni bami na yebo wathi nkosi ngize ebulungisweni bakho lathi ngizokwahlulela ngemithetho yami engcwele lathi Denny Greenfield wake waqamba manga na wathi ngangilungele nje ukuthi qhabo angikaze wathi kodwa ngicabange ukuthi ngikhulume ezinye izinto ebezingesile iqiniso enhlobo wathi yebo nkosi ngiwakhulumile amanga lathi Denny Greenfield wake weba wathi impela bengingawuphendula lowo bengicabanga ukuthi bengiqotho kodwa wathi ebukhoneni balokho kukhanya okukhulu ngakhumbula inqwaba yezivumelwano ezinethunzi engazenza futhi mfowethu dadewethu ungahle ucabange ukuthi ukahle ngaphansi kwalokhu kukhanya kodwa lindani nize ningene ebukhoneni balokho kukhanya kungcono niqiniseke wathi yebo nkosi ngebile Lati Danny Greenfield, ugungena embusweni wami, ufanele uphelele, ubuphelele na? Wathi kanko sibenginga phelele. Wathi onke amathambo amaqala ukuxeka, wathi ngangazi ukuthi ukuqhuma okukhulu okulandelayo kwakuzofika nengiyozwa lelo phimbe likhulu lethi yehlukana nami kuze kube phakade wena menza okubi. Wathi njengoba nje ngangilalele lelo phimbo wathi ngeze iphimbe limnandi kwedlula onke engake ngalizwe empilweni yami wathi kwakungekho uzwi likamama elalingake libe njengalelo. Futhi wathi ngaphenduka kuba ngibuke futhi ngabona ubuso obuhle kunabo bonke engake ngabubuka wathi akukho buso bukamama obungaba mnandi kangako futhi wathi wasondela wangigaxa. Wathi baba ngempela uDanny Greenfield wayengaphelele empilweni yakhe kodwa nansi into eyodwa uDanny Greenfield ayenza ngenkathi esemhlabeni wangimela futhi ngizomela lapha.
Who would stand for you tonight?
Ubani obeyokumela kulobu busuku mngani uma ubohamba kulobu busuku na sikhothemisa amakhanda ethu futhi sicabange ngakho umzuzwana nje.
The queen stood when she seen the gift of God work.
Ndlovukazi yama ngekathi ibone isiphiwo sikaNkulunkulu sisebenza yama yase ethi konke kuyiqiniso. Futhi kulobu busuku ngenkathi isipho sikaNkulunkulu esikhulu kunazo zonke umoya ongcwele uhamba kulezi zethameli angazi noma ubungenza yini ukuma kulobu busuku ngezinyawo zakho futhi uthi uNkulunkulu yiba nomusa kimi konke kuyiqiniso ukuthi ngiyakudinga. Futhi akekho ngangimela ngalolu suku kodwa wena futhi ngizokumela manje ukuze uzongimela ngalolu suku sisacabanga silindile umzuzwana uma uzizwele isidingo sakho sika Kristu ungasiphakamisa nje isandla sakho na uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise ntombi uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise wena 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 imuva lapho phansi le phakathi lapha ngakweso kunxele sami inkosi ikubusise ngakweso kudla sami ngapha manje noma kuphi ngaphakathi noma ngaphandle na uNkulunkulu ngiyasizwa isidingo sami ngawe ngifuna ukuphakamisa isandla sami uNkulunkulu akubusise mfo osemncane ngifuna ukuphakamisa isandla sami uNkulunkulu akubusise nenekazi elihlezi lapha uNkulunkulu akubusise ntombi oh lawo mantombazane aseyinje tjane uNkulunkulu abusise umphefumulo wawo umfo osemncane emuva lapho lelo nenekazi uNkulunkulu akubusise ngaphandle ngaphandle abesilisa noma abesifazane abangaphandle kukaKristu abangeke nje uthi inkosi uNkulunkulu khona manje ngingahle ngingaphinde ngilibone bangane ngingahle ngibuyele lapha futhi ngolunye usuku ngingahle ngingaphili ukuba ngibuye uNkulunkulu akubusise nenekazi elihlezi lapha ngingahle ngingaphinde ngiphile ukuba ngibuye futhi uma bengiyophila naleli qembu labantu balo sayizi kulobu busuku uma bengingabuya sekungunyaka kusukela manje kunaba ningi benu abebengeke babe lapha beniyobe ningasekho isikhathi silandelayo lapho nginibona empilweni yami abaningi benu lapha ngesikhathi silandelayo enibona ngaso ubuso bami kuzoba sendaweni yokwahlulelwa lapho indlovukazi yaseSheba izobe imi lapho yenza ukuma kwayo. Ngabe ukahle ngokwenele kuwe uqobo uyacabanga ukuma lapho na wethemba ngempela umusa wakhe na futhi ufuna ukuma ufuna yena ukuba akumele ufuna ukuzama ukuma ekulungeni kwakho uqobo ufuna umusa wakhe nesihawu omunye ongasiphakamisanga isandla sabo ubungasiphakamisa nje isandla sakho uthi uNkulunkulu yiba nomusa kimi na manje ngiyakudinga nkosi nasi isandla sami uNkulunkulu akubusise ntombi uNkulunkulu akubusise ntombi hey amatshitshi ndawo zonke uNkulunkulu akubusise ukhona omunye muva lapha kunjalo uNkulunkulu akubusise nenegazi lapha. Lama ntombazanyana ugibe nje uNkulunkulu waseMelika ngowesifazane. Niyakwazi lokho kusemalini yethu, yena iMelika uNkulunkulu wayo ngowesifazane. IHollywood nazo zonke izimilo ezimbi nezinto kukufakazisile. UNkulunkulu wabusisele encane ingane yentombazane engengaphezu kweminyaka eyishumi ubudala nesandla sayo esincane siphakeme.
They're the cream of the crop.
Agukho kumelene no dadewethu bayikhethelo manenekazi inindodakazi kaNkulunkulu. Impela niyiyo kodwa oh kanjani lelizwe lemfashini lithatha inenekazi futhi liwondula izingubo zalo futhi oh into edabukisa kanje pho. Futhi wena izikhathi eziningi zinsizwa namehlo enu ekhanuka futhi ebuka phendula ekhanda lakho mfowethu uma ubuka uyoba licala lokuphinga. Dadewethu uma uziveza kanjalo kwenendaba ukuthi uzama kanjani ukuphila ngokuhlanzeka uNkulunkulu uzokwenza uphendule ngokuphinga nesoni esikubukayo. Udinga usizo lwakhe na? Uma ukwenza phakamisa isandla sakho nje ngaphambi nje kokukhuleka manje uNkulunkulu akubusise lokho kuhle kulungile. UNkulunkulu abusise lelinenekazi eliselincane ngapha nalo. Asikhuleke manje. Baba wasezulwini siyafundiswa ukuthi encwadini yesayense isho ukuthi umuntu akakwazi ukuphakamisa isandla sakhe ngokwesayense ngoba amandla adensela phansi abamba izingalo zakhe phansi. Kodwa lapho umuntu ephakamisa isandla sakhe kukhombisa ukuthi yinto ethize ngaphandle kwesayense ngomoya ongamenza ashaye indiva amandla adensela phansi. Futhi yini yamenze waphakamisa isandla na? Ngoba ingelosi kaNkulunkulu ibilapho futhi yathi indodana yendodakazi inephutha futhi benza isinqumo futhi baphakamisela isandla sabo phezulu lapho umdali ayovela khona. Futhi bakuqonda lokho ngokuphakamisela isandla sabo kumdali wabo. Nginephutha onkosi ngithethelele. Nkulunkulu awusoze wadedela namunye wabo ahambe ngokungafanele. Ngikhuleka ngayo yonke inhliziyo yami lawa ngamazwi akho Jesu ngiwacaphunela ngiphinda futhi ukuze uSathane azokwazi ukuthi yizwi lakho. Wena wathi ozwa amazwi am akhole ngongithumileyo unenkathi yamanje ukuphila kuphakade futhi akasayikuya ekwahlulelweni kodwa use inkathi edlule dlulile kufeni wangena ekuphileni. Sikubonga kanjani ngalokho Nkosi. Lezo zinhliziyo ngiyakholwa Nkosi ziyeza, lezo zandla zivela kweziyo qiniso, izinhliziyo ziqotho. Kanti futhi kulotshiwe akekho ongeze kimi uma ubaba wami engamdonsi kuqala. Ngakho ulapha bangamatshe ayigugu alowo mlayezo kulobu busuku Nkosi. Ngikhulekela ukuthi uzobagcina manje futhi uzobaletha indodaneni yakho njengeziphiwo zothando. Akukho muntu ongabahlwitha esandleni sakhe. Bavuse ngosuku lokugcina futhi lapho indlovukazi yaseningizimu ima kwangathi bangama ebulungisweni bukaJesu Kristu ngalolo suku ngoba bayeza. Mhlawumbe hayi emikhawulweni yomhlaba kodwa mhlawumbe ngokumelana nezivumo kholo namahlelo ayeyobe ebadedisa ngokumelana nodeveli omubi oyothumela lamantombazane abancane phandle ezindlini zokuphuzela ezingasemgoqweni. Ebhema usikilidi futhi egqoka izikhendi futhi eqhubeka wayeyobagcina lapho nalezi zinsizwa ekuphuzeni nasekugoqeni utshwala. Kodwa kulobu busuku bameqekelele baphakamisa isandla sabo Nkosi. Nkulunkulu iba nomusa kimi khona-ke ngiyazi ukuthi bangabakho Nkosi. Ngilindele ukubabona ezweni elingcono lapho kungasekho kugula noma usizi noma ukufa. Bangabakho Baba futhi sibethula kuwe kwangathi bangatshela ibandla elihle ngempela lasekhaya babhabhathizwe futhi lapho bagcwaliswe ngomoya ongcwele futhi baphile ngeqiniso baze bakhululwe ngokufa futhi bangene ebukhoneni bakho egameni likaJesu ngiyakhuleka amen. Manje masinyaya emva kokuphela kwenkonzo nina eniphakamisa izandla zenu ngifuna nenyuke ngapha emva kwenkonzo yokuphulukisa futhi nidumise uNkulunkulu ngokunipha lowo musa. Amashumi amathathu, amashumi amane, izandla ezingamashumi amahlanu ziphakamile ngokuzungeza indlu. Ngifuna nize futhi nikhuleke ngapha emva kokuba lokho sekuphelile. Manje bangane, konke lokho engikushilo ebusukwini, konke engikushilo bekuyoba kuwele nje eceleni kwendlela uma uNkulunkulu engazazi ngimazisi ukuthi usengunkulunkulu ofanayo. Manje ngifuna nazi lokhu futhi ngisho lokhu ngazo zonke izinhlonipho nokwesaba uNkulunkulu. Akukho muntu kulo mhlaba ongakwenzela noma yini ngaphandle kokuthi kuqala ukukholwa kwakho kube semsebenzini oqediwe uKristu awenze Calvary, yabo. Nangu uPaul Kane lapha ndawo ehleze lapha inkonzo enkulu, uTommy Hicks abaningi abanye emfowethu, Carl Pepper abaningi balaba lapha, umfowethu Lindsay bajikeleza umhlaba abaningi babo beshumayela izimvuselelo ezinkulu. Babuze ukuthi bake baphulukisa noma ubani, impela qhabo bashumayela izwi uNkulunkulu wenza umsebenzi. Akunendaba ukuthi ivangeli lishunyayelwa kangakanani, ukuthi uNkulunkulu wayekhona kanjani. Uma usehla futhi ungakukholwa, abasoze bakusiza, bangahle bakugcobe ngamafutha, babeke izandla phezu kwakho, noma benze noma yini ezweni, bekungeke kukusize uze wena ukukholwa kwakho kusuke lapha kwehle kungene lapha. Wena uthi yebo uNkulunkulu ngiyakukholwa. Bukani kuyini ukukholwa na? Nginomzuzu, nginawo na ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Manje ukubona akusikho ukukholwa, akusikho izikhathi eziningi. Woza lapha Paul, nansi indoda imi eduze kwami igqoke ijazi elimpunga, izinwele zimnyama. Bangaki okukholwayo lokho na? Impela niyakubona, angimboni manje kodwa usekhona. Ufuna ukuphikisana nami? Akekho. Angazi kanjani ukuthi ukhona na? Ngoba ngimthintile, nginomunye umuzwa, ngiyamthinta nebo. Manje angikwazi ukumthinta manje kodwa ngiyambona. Manje yini ngiyabonga mfowethu Paul. Yini ukukholwa na? Iqiniso ngezinto ezithenjwayo, ubufakazi bezinto ongaziboni, uzidambithe, uzithinte, uzihokele noma uzizwe, uyakukholwa. Futhi uma wonke umuntu phakathi lapha ekholwa ukuthi Jesu Kristu ukhona futhi uzokuphulukisa, ngokufanayo nje nokubona kwakho, uma ungabona uthi lelo yembe elimhlophe, lokho ngokuthi kokuxazululile, niyabo. Uma umuzwa wokukholwa uthi kuyikho, ngokufanayo nje njengoba umuzwa wokubona uthi kuyikho, sekuphelile, awudingi kukhulekelwa noma lutho, niyabo, sekuphelile. Manje kuyini na? Nakhu ukukholwa, ake ngilikhombise. Ngibulawa yindlala futhi ngimi lapha ngilambile, futhi uyedlula bese uthi hello mfowethu Branham, ngithi sawubona. Yini indaba mfowethu Branham na? Ngibulawa yindlala. Yini ezosindisa impilo yakho? Ulofu wesinkwa. Kulungile, nanka amasenti angamashumi amabili nanhlanu mfowethu Branham, kalofu wesinkwa, inani lokuthenga asuke ahambe. Ngani ngithethe lawo masenti angamashumi amabili nanhlanu? Akusikho nje ukuzenzisa, ngiphethe amasenti angamashumi amabili nanhlanu. Niyabo, kulungile, ngingaqala ukuthokoza futhi ngijabule nje impela ngalawo masenti angamashumi amabili nanhlanu, njengoba ngingakwenza ngolofu wesinkwa. Kungani na? Ngoba nginamandla okuthenga ulofu wesinkwa. Manje ngingahle ngingabi naso futhi ngingahle ngidingeke ngihambe amamayela amahlanu ukuwuthola. Ngingahle ngidingeke ukuba ngedlule phezu kwamabhuloho futhi ngehlele phezu kweziqephu zameva futhi nginqamule umfudlana nangaphezu kogodo lwezinyawo futhi phezulu phezu kwegquma. Kodwa ngaso sonke isikhathi ngingabe ngimemeza futhi ngingajabula nje ngekota ngangokunokwenzeka ngaphambi kokuba ngithole ulofu singa njengoba nginawo emva kokuba sengiyutholile, ngoba nginamandla okuthenga awo. Nginento ewuthengayo sekuxazululiwe, nginamasente angamashumi amabili nanhlanu, yilokho okukuthathayo ukuthenga isinkwa. Akule ndaba noma isandla sami siqonde ngo, izindlebe zami ziyavuleka. Inqobo nje, uma into ethize enhlizweni yami ethi kufeziwe, haleluya, ngingamemeza izindumiso zikaNkulunkulu. Ngikutholile, yebo mnumzane, ngoba ngani na? Nginamandla okuthenga, ngiyakukholwa. Manje liyini leli iBhayibheli na? Iqiniso noma alisilo iqiniso na? Uma lingesilo iqiniso alihambe, uma liqiniso likholwe. UJesu wenza isithembiso, ngikuse isikhashana nezwe ngeke lisangibone lelo gama cosmos, igama lesiGreki elisho uhlelo lwezwe. Izikhathi eziningi ibandla elibizwa ngebandla izwe abasayikungibona, bange ngibone nokho niyongibona nina lelo yibanda ngokuba ngiyisabizana somuntu ngiya kuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe nisebenze ngiyenzayo mina nani niyakuyenza ukungaphezulu kwalokho niyakukwenza manje King James ethi okukhulu kodwa uma ubheka ukuhumusha okuyikho kungaba kukhulu kanjani na wavusa abafileyo wamisa imvelo wenza yonke into okuningi ngoba ngani na kuyoba ngumhlaba wonke ejikelele uNkulunkulu wayesendaweni eyodwa endodaneni yakhe uKristu manje osebandleni emhlabeni wonke ngani kunokuningi okuphindwe kazinkulungwane eziyishumi okwenziwayo manje kunalokho okwenziwa ezinsukwini zikaKristu ngoba lapha sedlula intweni ethize lapha enye indoda yedlule ekuthushweni nenye ivusa abafileyo enye ivula iso eliphuphuthekile emhlabeni wonke ejikelele khona manje ibandla lakhe elikhulu emhlabeni wonke haleluya uzongibiza ngomgingqi kongcwele empeleni ngakho-ke ngingahle ngimpongoloze haleluya ngoba kusho ukuthi makabongwe uNkulunkulu wethu futhi uzifanele zonke izindumiso kulapha manje emva kokuba esefile manje uma uye emvinini wethanga ubuye ulindele ukuthola amathanga waye emvinini wekhabe ulindele ukuthola amakhabe waye emvinini wamakilebhisi ubuyoya emakilebhisini futhi uma uze ebandleni awulindele isayensi yezenkolo nokuphikisana nokuqophisana ulindele kubona kuphila kukaKristu umvini uhamba emagatsheni uveza umoya ofanayo owahlala enkosini uJesu ngokuba uyaphila namhlanje uma ephila uzokwenza imisebenzi efanayo uJesu wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami ongithumileyo khona-ke ningangikholwa nani bantu lapha osanda kwemukela uKristu wesikhashana nesedlule uma uNkulunkulu engangeni kuleli bandla kulobo busuku futhi yenze into efanayo ayenza ngekathi lapha enkosini uJesu njengoba ubehlala njalo enza khona-ke ningakukholwa kodwa uma ekwenza khona-ke thokozani abahedeni banonkulunkulu kodwa bafile sinonkulunkulu ophilayo hhayi umlilo odwetshiwe ujesu ophilayo futhi uma efika futhi enze kumbulali wathi indodana engenzela uthiwe ngokwayo kuphela lokho ebone uyise kwenza ujohane ngcwele wesihlanu ishumi lesishiyagalolunye senake nakufunde na bangake abake bakufunde lokho na indodana engenzela utho manje akukho mibhalo engephulwa ujesu washo njalo ngakho ujesu akazange enze nesisodwa esimangaliso waze wabona ubaba esenza ngiqinisile ngithi kini lokho ngokoqobo ngithi kini indodana engenzela utho ngokwayo kodwa lokho ekubonayo hayi ukuzwa hayi kwembuliwe kodwa lokho ebona uyise kwenza lokho indodana iyakwenza kanjalo ngokuba ubaba uyasebenza nami ngiyasebenza kuze kube manje niyakubona na manje-ke ngenkathi wesifazane ngesinye isikhathi lapho angabonanga mbono ngaye wathi ngengubo yakhe waphuma wayesehlala ezethamelini wathi ubani ongithintile na bathi sonke isixuku nopetro wamkhuza wathi kodwa ngibe buthakathaka futhi wakalaza waze wathela wesifazane wamtshela ukuthi umopho wakhe wawunqamukile ngoba ukukhola kwakhe kwakusindisile kunjalo na manje ngifuna ukulibuza ukuthize nina befundisi ngabe umbhalo uyasho yini ukuthi ujesu kristu kulobu busuku ungumpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu na ngabe uyakusho na awu khona-ke uma engumpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu ubuyokwazi kanjani ukuthi umthintile uma engenzanga ngokufanayo njengoba enzanga leyo nkathi na uma enguye izolo namuhla naphakade uzofanele enze ngokufanayo njengoba enzile izolo namuhla naphakade uma enza leso sibonakaliso ukufakazisa ekuvalweni konyaka wamajuda kodwa akhumbulana kakaze nakanye akwenze kwezizwe kuphela kumjuda dani wesifazane emthenjeni isamariya amajuda akuqonda ijuda leqiniso lowo ngumesiya uyindodana kankulunkulu inkosi yakwa-israyeli kodwa kwakukhona labo abame eduze bathi ungubhelizebhule umbusi wodeveli niyabo kusefana nanamhlanje kodwa wathi ningayi kwabezizwe kungani na sasingabahedeni ngalezo zinsuku kodwa manje babebheke umesiya manje kade sibheke yena iminyaka eyizinkulungwane ezimbili sikwenzile na awukhona-ke lapho unyaka wethu usuvala uma uNkulunkulu njengoba ngishile izilo bosuku uma esebenza kanye phezu kwanoma yini uzofanele enze ngokufanayo ngaso zonke isikhathi kungenjalo wenza ngokungesikho kokuqala niyabo akakwazi ukubuyisa noma yini Siya ngokuhlakanipha ngokwedlulele ungongena siphelo kwasekuqaleni akabi ngohlakaniphile ngokwedlulele angeke ngoba uphelele njalo ngakho isinqumo sakhe sokuqala siyisinqumo esifanayo njalo njalo ngakho ekuvalweni kwalo nyaka wayengeke asivumele ukuba sibonakaliswe yena uqobo kithi njengezivumokholo zethu namahlelo ethu uzofanele azibonakalise ngokufanayo njengoba enza ngalo nkathi akaziqondanga izivumokholo zabo uyafika futhi wakhombisa izibonakaliso ngokubona umcabango wabo enza lokho ubaba amtshele ukuba akwenze futhi bambiza ngodeveli umbhuli uzofanele enze okufanayo wenze okufanayo kumsamariya wathini lowo wesifazane na wathi ngani wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile akuyena yini lona impela umesiya na ngithe izolo ebusuku wazi kakhulu ngokunkulunkulu kunohafu wabashumayeli futhi kunjalo manje uma ezibonakalisa ngokufanayo kulobu busuku bangaki abazomkholwa na ngomhlangano wakho unkulunkulu akubusise amakhadi omkhuleko uphi uphi ubhili na ini elokuqala kuya ekhulwini yini phakathi na u-R ikhadi lomkhuleko u-R elokuqala kuya ekhulwini ngeke wonke umugqa kanye kanye kodwa ngokushesha nje lapho ngehla ngomugqa nangokusemandleni ami ngifuna abanye babo bangamele emva kokuba sengihambile ngizozama ukuthola lonke iqembu uma ngingakwazi ubani onekhadi lomkhuleko u-R elokuqala phakamisa isandla sakho na ubungasi phakamisa isandla sakho na u-R wesibili phakamisa isandla sakho u-R wesibili khona lapho wesithathu u-R wesithathu wesine ngapha kulungile mnumzane wesihlanu woza lapha mnumzane wesihlanu ubani ono-R wesihlanu na ubungasi phakamisa isandla sakho na buka owakho umuntu oseduze kwakho laba bantu lapha mhlawumbe kulezi zihlalo abakwazi ukuphakamisa izandla zabo u-R wesihlanu uphakamise isandla sakho uzokwenza na ngabe ngikugetshile na yakazisa isandla sakho phezulu le uma ungakwazi manje buka ikhadi likamakhelwane wakho umunye kusho kungahle kube ngumuntu oyisithulu ongezwa u-R wesihlanu kulungile belahlekelwa indawo yabo
All right. R number 5
Kulungile uR wesihlanu
Number 6
Wesithupa khona lapho wesikhombisa wesikhombisa ngiyakubona na isikhombisa isishiya kalumbili manje uma wesihlanu ephumile uyangena sazise wesishiya kalumbili wesishiya kalulunye phakamisa isandla sakho masinya kulungile ishumi ishumi nanye ishumi nambili ishumi nambili ngabe ngikubonile na
13 14 15 15 16
ishumi nantathu ishumi nane ishumi nantlanu ishumi nantlanu ishumi nesithupha ishumi nesikhombisa ishumi nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye ishumi nesishiyagalolunye amashumi amabili amashumi amabili nanye amashumi amabili nambili amashumi amabili nantathu amashumi amabili nane amashumi amabili nantlanu lokho kuhle owokuqala wesibili wesithathu wesine wesihlanu nesithupha nesikhombisa nesishiyagalombili nesishiyagalolunye amashumi amathathu unendawo engakanani phandle lapho na kulungile manje khumbulani nje njengoba izinombolo zenu zilandela lapho lowo muqa uhamba wehleka ncanyana manje qala emashumini amathathu nanye nambili nantathu yasina ndaba ukuthi bangakabamile asifuni nje ukuba nidingeke ukuba nime isikhathi eside kakhulu ngoba ekuboneni kufihlakele manje asime khona lapho futhi nje makuthi wonke umuntu amele ngiqonde ukuthi wonke umuntu akahlele phansi nje umzuzwana noma imibili hloniphani ngokuzithoba ngempela manje nihloniphe ngokuzithoba ngempela bangake esakhiweni lapha ungenalo ikhadi lomkhuleko futhi ufuna uNkulunkulu akubhulukise futhi uyakhola ukuthi unokukholwa kwenele ukuba uthinte ingubo yakhe futhi uzophenduka umphristi omkhulu na phakamisa isandla sakho uthi ngifuna umkhuleko futhi Branham uNkulunkulu ngiphulukise phakamisa izandla zenu phezulu le manje niyabo yonke indawo kulungile manje ke awunalo ikhadi lomkhuleko manje futhi ufuna uNkulunkulu akubhulukise kulungile manje bekusisani ngalendlela nje hloniphani ngokuzithoba ngempela kholwane ngenhliziyo yenu yonke nibone ukuthi uNkulunkulu akakwenzi yini kulungile bangaki abala yinile zansi lapho manje na dokotela Veli bangaki ola yinile na uza kanjani na bonke lapho kodwa nombolo bani na number 5 ngabe u number 5 usengenile namanje na ngabe bekungu R noma uphi bekuyini na u R u number 5 niqinisekile ukuthi nibuke wonke umuntu na ngicabanga ukuthi umuntu oyisithulu manje ngoba isikhatshini sithile sedlule ngathule incwadi yethi futhi Branham ngangiyisithulu futhi akukho umuntu angazanga ukuthi ubize inombolo yami niyabo khona ke angikuthandi lokho noma angikwazanga ukusukuma mfuthi Branham futhi akukho umuntu owabuka ikhadi lami bengingefune lokho kwenzeke niyabo impela cha manje lokho akusho ukuthi bazophulukiswa kusho nje ukuthi babizwa ngenombolo yabo.
We'll start the prayer line anyhow.
Manje kulungile sizoqala umugqo omkhuleko noma kanjani manje uma uJesu Kristu enguye izolo namuhla laphakade manje sizani bangane ngifuna nje nihloniphe ngokuzithoba ngakho konke eningakwenza nithule nihloniphe ngokuzithoba manje ngenkathi ikakhulukazi ugcobo lisaqhubeka manje ke uma umuntu ephiliswa noma kukhona okwenzekile kusobala uyathokoza ngiyakholelwe kumemezeni nasekudumiseni inkosi nakho konke lokho uhambisana nevangeli ngiyakholelwa kokugcwele okwePentecost okwenelisayo ngiyakholelwa kukho konke kodwa nebo sifanele sisondele kuNkulunkulu ngokuthula ngokusile ngenhlonipho yokuzithoba khona ke lapho sithola isikucelayo khona ke siyaphenduka futhi simbonge ngakho wonke umuntu uyakuqonda lokho anikuqondi na manje hloniphani ngokuzithoba ngempela futhi ngifuna ninganyakaze yabo ngamunye wenu ungumoya bangake okwaziyo lokho na impela unjalo futhi uma uhamba yabo emva kokuba usunokubamba kwabantu futhi uyanyakaza khona ke kuyaphazamisa futhi ungathathi isithombe sibanekayo ngalesi sikhathi manje kulungile ungaqala umugqa womkhuleko manje ngabe lokhu kulungile manje lokhu ngabe lona ngosifazane ukuqala na manje masingabi nje ningabi nokwethuka manje hlalani nithule ningacabanga ukuthi sigathisini noma lutho lokho akuhlangene nakho bekusisani nje uma uKristu evukile kwabafileyo ngani mfowethu dede wethu sinakho konke ukuba sijabule ngakho uma engavukanga kwabafileyo kholeke asihambe futhi sidle siphuze futhi sijabule ngokuba kusasa siyafa manje uma indodana kaNkulunkulu futhi egcina izwi lakhe ngokubonakala lapha emsamo ngesimo sikaMoya kulesi sithombe lapha singelothi yenkosi eyayise uMose noMose esihlahleni esivuthayo kwabonakaliswa kuJesu Kristu imisebenzi okwayenzayo ngaleyo nkathi khona-ke wathi kuseyisikhashana ngivela kuNkulunkulu ngiya kuNkulunkulu wabuyela emuva esimweni sikamoya ongcwele ensikeni yomlilo futhi manje wena othi mfowethu Branham ngabe yilokho okwashaya uPawulu kwamlahla phansi na kwakungukukhanya akekho omunye owakubona ngaphandle kukaPawulu kuthi kwathi Sawulu Sawulu ngihluphelani na wathi ngubani inkosi na wathi ngikuJesu ngabe kunjalo na wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu ngokathi esemhlabeni wathi ngangingunguye owayesesihlahleni ngakho manje ke niyabo imisebenzi ngiyenzayo mina nani niyakuyenza manje uma leyo ngelosi enesithombe sayo kulelo phepha uma kungavezi ukuphila okufanayo uJesu akwenza ngekathi lapha emhlabeni khona ke lona ngumvini ongalungile kuyinto engalungile uma waveza izinto ezinkulu zenye into ethize khona-ke kuyilokho okuyikho kodwa uzofanele uveze uhlobo olufanayo lokuphila bukani njengoba ubaba wami engithumile kanjalo ngiyanithuma bangake waziyo ukuthi umbhalo uyakusho lokho na awu bukani ubaba owamthumayo wangene kuye uJesu othi uma umuntu wakhe ungene kumuntu wakhe uma ngingenzi imisebenzi kababa wami ningangikholwa manje uma singayenza imisebenzi kaKristu phela-ke kholwani umlayezo manje kodwa ngikufundile eBhayibhelini futhi uma engenzi into efanayo khona-ke kulungile akafani uma ekwenza sonke sizojabula ngizama nje ukunithulisa niyabo yingakho ngithathe lesi sikhathi ukunithulisa udaba olulodwa luzokufakazisa manje ninikazi angilazi siyizihambi komunye nomunye ngiyacabanga kulungile ukuze nje abantu bazi asinjalo angikuceli ukuba ufunge ngoba iBhayibheli lathi ningakwenzi kodwa ukuze abantu bazi angikaze ngikubona empilweni yami futhi sizihambi uqobo komunye nomunye siphakamise izandla zethu nje ukuze abantu bezobona angikaze ngimbone noma ngizwe ngaye empilweni yami angazi lutho akukho neyodwa into nge akukho umuntu lapha phandle phakathi lapho ngimaziyo bengicabanga ukuthi ngimzwile umfowethu Young Brown esikhashane nesedlule abanye babo bathi ubese emhlanganweni mina kodwa angazi ukuthi ukuphi mfowethu Young uma ulapha uNkulunkulu abusise inhliziyo yakho kodwa angazi abanye babo bathe ubese emhlanganweni izolo namhlanje angikamboni kodwa lowo bekuyoba nguye kuphela umuntu engingambona kulesi sakhiwo bangakikini phandle lapho abaziyo ukuthi angazi lutho ngani na phakamisa isandla sakho impela manje nebo lokhu lapha bezelani laba bantu phezulu lapha na kungoko kuqalisa ugcobo bese ke kuphuma kungene ezethameleni kunoma ubani ophandle lapho ogulayo bheka phezulu nje kumpristi omkhulu bese uthi Nkosi uNkulunkulu makuthi mina kulobu busuku mangikuthinte nje khona ke wena uphendule ngamagatsha akho futhi ufakazise ukuthi yilo ndlela okwenze ngayo ngekathi lapha izolo yilo ndlela obuyo kwenza ngayo namhlanje unguye njalo njalo bona ukuthi uyakwenza yini ube qotho manje nasi isithombe seBhayibheli uJohn Ngwele wesine nango wesilisa nowesifazane behlangana kokuqala empilweni futhi kuJohane ongcwele wesine uJesu wahlangana nowesifazane emthonjeni waseSamaria ngemdala kakhulu kunowesifazane sineminyaka ehlukene mhlawumbe sazalelwa emazweni ehlukene ukuqala ukuba size sihlangane empilweni manje uma ngenyuka ngase ngithethe wethu haleluya uzosinda uyakula angahle abe ngumphiki inkolo angase abe lapha njengomkhohlisi nibonile nizwile ngabo bengena emgqeni futhi nizwanga na yebo mnumzane niyamkhumbula lowonga lobo busuku wayezongithwebula na ungena lapho futhi ngathi uTevel ukuthumele phakathi lapha futhi ngoba wenze lokho uzofanele uthwalwe ukhishwe usakhubazekile niyabo ngakho nibabona emsamo beqathaka kanjalo njalo vumela umoya ongcwele nje asidla lisonto lonanga uNkulunkulu wena uthi ubambezelelani mfowethu Branham na ngale yongelo yenkosi kunjalo uma ingafiki ngizofanele ngedlule wesifazane ngizofanele ngeze nje njengoba bengingenza kuba bekungesiso lesisiphiwo manje awudingi kuba nesiphiwo sokukwenza lokho akuhlangene nokuphulukiswa kwakhe futhi kungukwazisa kuphela ngamunye wenu uma ekwenza ukuthi kukhona isidalo esingaphezulu kwemvelo lapha esifakazisa into uJesu ayethembisa ukuthi iyokwenzeka manje ke uma esigcina leso sithembiso ugcina sonke isithembiso manje ngifuna ukukhuluma naye umzuzwane nje ukubona ukuthi uma bengasho ukuthize kuye manje ngingakwazi ngingakaze ngikubone empilweni yami uma inkosi uJesu ibongitshela ukuthize uma ngithe awu uyagula lokho bekungaba ukuqagela ngibeke izandla zami phezu kwakho bese ngithi qhubeka uphile ayibongwe inkosi lokho bekungalunga ubengakwenza futhi wena bekungabanga uNkulunkulu owakwenzayo ekhuluma ngami kodwa manje ke ubungazibuza ngalokho kodwa uma ebuyela emuva manje ndawo phansi empilweni mhlawumbe iminyaka eminingi kumbe noma ngabe kuyini njengoba enza ngekathi lowo mdobo umdala efika wamtshela ukuthi wayengubani wamtshela igama lakhe wamtshela ukuthi igama likayise lalingubani kuthiwani ngalokho na ngikathi yatshela uNathaniyeli ngakubona uphansi komuthi wathi uyindodana kaNkulunkulu inkosi kaIsrayeli nabo manje uma ubeyongitshela into eyodwa ngawe owazi ukuthi angiyazi bekuzofanele kufike ngokungaphezu kwemvelo impela bekuyoba njalo khona ke ubuyothi uma azi ukukukhona impela uzokwazi ukuthi kuzoba yini manje umoya ongcwele ulapha leyongelo siyeni yibona esithombeni ayikho izinyawo ezimbili kusuka lapho engimi khona manje lowo ngisho kanje inkosi niyakhumbula ngiyohlangana nani nendlovukazi yasesheba ebukhoneni buka Jesu Kristu ngalolo suku ngithatha wonke umoya phakathi lapha ngaphansi kokulawula kwami ngenxa yenkazimulo yakhe manje yenza njengoba utshelwa futhi uhloniphe ngokuzithoba. Osifazane ngumKristu futhi angisho lokho ngoba uyakhala abazenzisi bayakhala nabaphika inkolo nakho konke okunye futhi nabazenzisi kodwa osifazane ungumKristu Nosifazane uphethwe yisimo siqolo lakhe futhi yilokho afuna ngikukhulekele kunjalo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho siqonde phezulu emoyeni nakho ke uyakholwa manje na manje wena uthi manje awukusho kulobu busuku kodwa ungahle ucabange ukuthi bengikuqagela lokho thola ungumuntu olungileyo akangibuki uvale amehlo akhe angidingi ukuba ngibabuke uNkulunkulu mkhulu nje ngapha njengoba enjalo ngapha niyabo kwangathi angasipha khona yebo ngiyambona wesifazane uphethwe inkathazo eqolo lakhe kunjalo bese kuthi ke unenkathazo ebeleni lakhe futhi kunjalo akunjalo na futhi ungahle wazi ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu noma inceku yakhe njalo kulo muntu othize enhliziyweni yakho omkhulekelayo lowo yizithandani esezikhulile nguyihlo lenyoko bayagula futhi enye into uma ungikhole ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu noma inceku yakhe lo mngane othandekayo ongumakhelwane wakho omkhulekelayo futhi ngaphandle kwalokho ukhulekela bonke ukuba bemukele umbhaphathizo kamoya ongcwele ngiyakuzwa ucela lokho eceleni kombhede ngaphambi kokuba uze kunjalo uma lokho kunjalo vayizelisa isandla sakho kanje emuva naphambili ukwamukele lokho okucelile hamba ngendlela yakho uthokoza ngoba uyakuba nakho okucelile thola uyihlo nonyoko bephilile uma ukholwa niyabo manje hleliphani ngokuzithoba ngempela lingangabazi uyakholwa ukuthi uJesu ofanayo owayazi inhliziyo yesifazane emthonjeni nguJesu ofanayo lapha kulobu busuku esimweni somvini futhi singamakatsha akhe na bangaki okukholwayo lokho manje na khona-ke kufanele kuxazululwe manje hleliphani ngokuzithoba nje sinabambalwa abami lapha emgqeni ngithemba nje ukuthi uzosenzela enye into lokho kwenele lokho kuyakufakazisa ikuphi na lokhu na angisangene kodwa ungacabanga imibono futhi ngibuthakathaka njengoba nginjalo awazi ukuthi ukuphi ngezinye izikhathi wena uthi lokho kuyaxaka benazi yini ukuthi u-Eliya wayengazi ukuthi wayekuphi izinsuku ezingamashumi amane nobusuku noNkulunkulu wamthola edonse leke emgedeni emva kokuba umbono ofika kuyena uDaniel wakhathazeka ekhanda lakhe izinsuku eziningi ngephupho elilodwa sizihambi komunye nomunye lokhu ukuhlangana kwethu kokuqala na uvele nje omunye umuntu ukunika ikhadi lomkhuleko futhi ngenkathi lawo magadi omkhuleko keshwa alethwa lapha phambi kwabantu futhi onke axutshaniswa ndawonye futhi nje anikezwe noma yikuphi lapho bethanda khona awazi ukuthi utholaphi ngoba ngezinye izikhathi siqala endaweni eyodwa nakwenye akunendaba ikhadi lomkhuleko nje elino negama lami kulo nenombolo kulo yilokho kuphela kodwa uNkulunkulu uyakwazi manje uma izongembulela ukuthi yini oyizele lapha uzongikhola ukuthi ngiyinceku yakhe na futhi uyakholwa-ke ukuthi bekuyoba ngumoya ubuzofanele wazi ukuthi kukhona uhlobo oluthile lomoya phakathi lapha uyokwazi lokho ngoba bekungeke kufike ngesidalwa esingumuntu lokho bekuyoba isimangaliso kakhulu kunokubona leyo encane ingane ekhubazekile isukuma futhi ihamba benikwazi lokho na imizwa yengqondo ibingavusa leyo ngane futhi ihambe kunjalo imizwa yengqondo ingaletha leyo mfana esihlalweni esinamasondo imizwa yengqondo ngeke yasho kungakenzeki futhi isho ukuthi kuzoba yini nokuthi bekuyini ngeke kwakwenza lokho kuthatha umoya kaNkulunkulu ininikazi lelapha lifuna ngilikhulekele ngokuba kukhona okungalungile emlonyeni lokho yisifo sokuvuvukala kwezinsini zakho lowo ngisho kanje inkosi umzuzwana nje ngibone enye into ivela ngomntwana unomntwana onezinyawo ezimbi kunjalo isho kanje inkosi futhi awusuye walapha uvela enyakatho ntshonalanga ngowasepenhangle uvela edolobheni elithiwa yi-Lubbock eTexas buyela nakho kucelile uJesu Kristu yakusindisa iba nokukholwa kuNkulunkulu manje ungangabazi kholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho ngakho konke kukuwe. Iba nokukholwa nje, iba nokukholwa kuNkulunkulu.
We are strangers to each other. Is this our first time meeting?
Sizihambi komunye nomunye. Lokho ukuhlangana kwethu kokuqala na.
Something is taking place back in here.
Manje hleliphane ngokuzithoba ngempela kukhona okulokhu kwenzeka emuva phakathi lapha manje ungangabazi kholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho. Ininikazi lihlezi lapho ligqoke encane ingubo ebukeka isikoshi epingi noma eluhlaza satshani kumbe noma ngabe kuyini libuka ngonga lendlela likhuleka lilesifo sabathambo. Uyakholwa ukuthi inkosi ikuphulukisile ngalo nkathi dadewethu na uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke na uma kukholwa ungakwemukela noNkulunkulu uzokusindisa. Kungena ezethemelini kuwelela ininikazini likhothamise ikhanda lalo khona emuva lapha lihlezi nekhanda lalo likhotheme wesifo zalo wesibili phakathi uhlushwa inkathazo yesibindi uthinteni tathe na angikwazi ngiyakwazi na uma lokhu kunjalo bayizelisa isandla sakho angikaze ngikubone impilweni yami uyangikhola ukuthi ngikumprofethi kaNkulunkulu noma ngiyaxolisa ngokusho lokho inceku yakhe na kulungile angikaze ngikubone isimo sakho lapho umugqa omnyama ulenga phezu kwakho sekwedlulile ukukhola kwakho kukuphulukisile. Ngifuna ukulibuza ukuthi ze uma lowo kungesiwo umoya kaJesu Kristu wenza ngokufanayo njengoba wenzile izolo kuyini na ukuze ungazi ukuthi ngenceku yakhe ininikazi elihlezi eceleni kwakho lapho ngokuthi umoya uphezu kwakho. Lihlushwa inkathazo yenhliziyo ukuthi lifune ukuphulukiswa. Uma lokho kunjalo nenekazi sukuma ume ngezinyawo zakho. Uyangikhole ukuthi ngiyinceku kaNkulunkulu na angikwazi ngiyakwazi na kunjalo. Beka isandla sakho phezu kwenenekazi elihlezi eduze kwakho elisanda kuphakama linenkathazo yeqolo elifuna ukuphulukiswa kuyo. Sukuma nenekazi uJesu Kristu uyakusindisa. Uma ungikhole ukuthi ngiyinceku kaNkulunkulu ininikazi elihlezi eduze kwalo yini ninikazi elinenkathazo ohlangothini lwalo linenkathazo yohlangothi ngabe kunjalo ninikazi na kunjalo sukuma phakamisa isandla sakho ukukhola kwakho kokuphulukisile ngabe lokho kususa yonke inkolelo ze kukhona nguNkulunkulu angibazi labo bantu kodwa ukukhola kwakho kokuphulukisile hamba uye ekhaya ususindile bathinteni na abazange bangithinde baqele ngama yadi ayishumi nanhlanu kimi nguKristu omkhulu uJesu Kristu onguye izolo lomuhla naphakade ovukile ungangabazi kholwa. Ngiyaxolisa bekuseze chamelini ngifanele nje ngisebenze njengoba umoya uhamba kungodaba oluqeda namandla impela ngabe sizihambi na angikwazi nawe awungazi uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi uzele ini lapha uyangikhole ukuthi ngiyinceku yakhe na uyazi kukhona kwenzekayo lowo muzwa phakathi kwakho nami kumi lokho kukhanya uyasuka kimi usuka kutele ngingakutshela khona manje awusiye owangapha ngoba ungowasezweni elinamahlathi lapho kukhona amapulangwe amaningi asindayo namahlathi futhi uhlushwa inkathazo yabesifazane futhi nesifo enhliziyweni yakho ukuba nengane futhi ngeke waba nengane futhi uvele Denver eColorado isho kanje inkosi kunjalo hamba uye ekhaya futhi wemukele umntwana wakho uNkulunkulu uzokunika khona uma ukholwa.
Have faith, don't doubt. Believe with all your heart.
So nipa ngokuzithoba ngempela yiba lokukholwa ungangabazi ukholwa ngenhliziyo yakho yonke. Na le yonke athazo yonyawo ihlezi lapho uyakhole ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na uyakwemukela ukholwe ukuthi uzokwenza na kulungile sekuphelileke uNkulunkulu akubusise. Angikwazi insizwa ngiyakwazi na angikaze ngikubone empilweni yami kunjalo kodwa ubuhlezi lapho ukhuleka ubunge njalo na niyabo.
Never seen in my life but you're healed young man. Your faith has made you well.
angikaze ngikubona empilweni yami kodwa uphulukisiwe insizwa ukukhola kwakho ngokusindisile leli nenekazi eselikhulile lihlezi lapha lifake izibuko libe nekathazo nyawo nalo kade ligula futhi ngikathi ngisho lokho kulowo muntu khona-ke libe nokukholwa futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukuphulukisile nawe na kunjalo angikwazi ngiyakwazi na kodwa ngikathi ngithe unyawo kuleyo ndoda lapho kukwenze wagxuma akukwenzanga na umoya ongcwele ukushaye futhi wakuphulukisa khona lapho uphulukisiwe ukukhola kwakho kuya kusindisa amen.
Faith in God, don't doubt.
Yiba nokukholwa kuNkulunkulu ungangabazi. Uhleze emuva lapho neduku phezulu ebusweni bakho ukhala naleyo nkathazo yesisu khohlwa yikho uNkulunkulu ukuphulukisile. Ngiphosela inselelo ukukholwa kwakho egameni likaJesu Kristu ukuba ukholwe ukuthi lowo nguye ongigcobayo ekwenza. Manje niyazi ukuthi kungani na? Niyazi ukuthi kungani lowo wesifazane ephulukisiwe na? Lowo devil ubecabanga ukuthi ubezobamba lokho? Le ndoda yakho nalapha ihlushwa inkathazo yesisu kunjalo uno ukuthi lokungalungile esiswini sakho kunjalo futhi niyabo lowo moya ubuhamba lapho ubiza lelo demoni phandle lapho ukuze ithole usizo. Kukhona umushwe omnyama ophuma endodeni lapho ngabona umbono phakathi kwabo. Ngikutshela enye into mnumzane, uyangikhona ukuthi ngikumprofethi wakhe na? Kulungile, leso silonda emlonyeni wakho sizosuka futhi uyakhona ukuthi uzokwenza lokho na? Kulungile mnumzane, awusiyo kulelizwe nawe ungowase-Oklahoma, igama lakho umnumzane Meadows, buyele emuva usuphulukisiwe uJesu Kristu uyakusindisa. Woza ukholwa, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uphulukise leso sifo sabathambo ngenkathi usahlezi lapho na? Qhubeka usuke emsamo uthokoza uthi ayibongwe Nkosi. Ngifuna ukukukhombisa unenhliziyo enokuthuka futhi baningi kakhulu abadonsayo phandle lapho. Ake ngilikhombise, woza lapha umzuzu nje, nasi isizathu ngingakwazi ukukubiza manje. Umoya ngcwele uzama ngizokukhombisa ukuthi ize okungesimina kodwa iNkosi izokwenza uma nje uzongikholwa. Buka lapha, bhekisisa lapha, nasi isizathu ngingakwazi ukukubiza ngokuthi wonke umuntu phandle lapho ohlushwa kwethuka kwanoma yiluphi uhlobo. Sukumani ngezinyawo zenu, niyabo manje ungakubiza kanjani lokho na? Yima ngezinyawo zakho umzuzu nje, yiba nokukholwa. Woza lapha ume khona lapha, beka kimi, uyangikhola ukuthi ngingumprofethi wakhe na? Uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho, uzokukholwa na? Unesifuba somoya ukhwehlela, nonke eninesifuba somoya yimani ngezinyawo zenu ndawo zonke. Uhlushwa isifuba somoya ukhwehlela, yima ngezinyawo zakho. Inkathazo yenhliziyo, yima khona lapha. Nonke eninenkathazo yenhliziyo, yimani ngezinyawo zenu. Kholwane, unokwethuka kwengqondo, lokho kungukucabanga okujulile ukuwela amabhuloho ngaphambi kokuba ufike kuwo. Uthatha ezinye izinto ezingekenzeki ngendlela ohlala ucabanga ukuthi kwenzeka ngayo. Kungukwethuka kwengqondo. Lonke leli qembu ngandlela thize enye liboshwe yilokho. Hamba uye eceleni umzuzu nje. Yiba nokukholwa kuNkulunkulu futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho. Uma uNkulunkulu engaphulukisa khona lapha, angaphulukisa phandle lapho. Mangaka amakholwa aphakathi lapha na? Phakamisa isandla sakho. Ngabe uNkulunkulu yagcina izwi lakhe na? Bukani, uJesu wathi, lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda. Ngabe wakusho na? Ngani? Ubani owakusho na? UJesu ofanayo olapha manje ekhuluma. Hayi uNkulunkulu ofile, uNkulunkulu ovukile. Awu, kulapha mkhulu kunoSolomoni. NguJesu ovukileyo, usebukhoneni benu manje futhi nisebukhoneni bakhe. Bekani izandla zenu phezu komunye nomunye. Wonke umuntu ogulayo phakathi lapha, beka isandla sakho phezu komuntu futhi ukhuleke njengoba wenza ebandleni lakho uqobo. Yinye kuphele into yokunivimbela nonke ekuphulukisweni, nonke ngalesi sikhathi esisodwa. Lokho ngukungakholwa. Futhi ngizocela laba befundisi ukuba bame ngezinyawo zabo futhi bakhuleke kanye nami ukuthi sizokhipha ukungakholwa. Uma ungakhipha udeveli wokungakholwa, lobu kuzoba ubusuku obukhulu kunabo bonke owake wabubona. Nonke nina enisezihlalweni ezinamasondo ndawo zonke, lungelani ukuphuma nihambe. Nkulunkulu samandla, egameni likaJesu, woza uzosihlenga wena nkanyezi yokusa, u-Alpha u-Omega, ukuqala nokuphela.
Oh, Satan, you are exposed.
Wo Satane, uyadalulwa wehluliwe empini. Phuma kulezi zethamela egameni lika Jesu Kristu. Phuma lapha.